Asikhothame samakhanda ethu. Nkulunkulu othandekayo, sibonga kakhulu namhlanje ngokuthululwa okukhulu kobukhona bakho phakathi kwethu vele. Futhi sibheke lokhu ngokweqile ngokukhulu kakhulu kwentambama. Siyakubonga ngaleli culo elisimangaliso kulona wesifazane ongumKristu osanda kucula leli hubo nomoya wakho owehlile nokuhunyushwa ke Nkosi makube njalo siyakhuleka. Futhi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzosibusisa sonke futhi kwangathi izinhliziyo zethu zingagcwaliswa ngenjabulo uma sibona lokhu kwenzeka. uNkulunkulu othandekayo siyakhuleka kule ntambama uma be ngaba khona abanye lapha ongakulungele ukuhlangabezana nawe. Manje leli kungaba yihora abazokwenza ngalo leso simumo. Sokugcina futhi bazoza kuwe ngokuzalwa okusha siphe khona. Sibusise sonke Nkosi esikade sisemgwaqeni isikhathi eside. Sikhulekela ukuthi uzosifundisa izinto ezintsha ngezi lakho siphe ukuqonda okungcono ngomoya wakho Nkosi. Kwangathi angeza futhi ahumushe izwi umhumushi esinaye kuphela ngumoya. Sikhulekela ukuthi uzosipha lokho namhlanje. Sicela lokhu egameni likaJesu. Amen.
What a time.
Lokho kuyenelisa isikhathi esinjepho angazi indawo engcono ukuba kuyo ngaphandle uma kusezulwini ngokuba sizwa nje ugcobo lwalokho manje niyabo sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu sibuthene ezindaweni zasezulwini. uNkulunkulu bosisa udadewethu Florence futhi wedlule esikhathini sosize namathunzi uyise esanda kuthathwa nje futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu bosisa lo mntwana umfowethu Demos umthwalo emahlombe omabili nesisindo sazo zonke lezi zingqungquthela nezinto udinga imikhuleko yethu naye uNkulunkulu abosise umfowethu Shakarie. Mfowethu Carl Williams ngempela ngiyajabula ukuba lapha kule ngqungquthela nawe phakathi obonke labazalwana abonomumuhle futhi ngibe nenhlanhla yokuhlangana nabanye. Uthi manje lena ingxenye yami yokuqeda izinkonzo ngokwazi kwami ngakho kungani ngibheke manje ukuba ngikwazi ukuchawulana namanye alamadoda anomoya omuhle futhi ngithole ukuhlangana nawo ngokuba ngibheke ukuchitha ingono phakathi nawo ezweni elingcono. Into encane nje ngethemba ukuthi angizukuzwakala kabi futhi akusikho okuthuke ukuqondana angicabangi ngokuba ngicabanga ukuthi kube inhlanhla ukuthi izolo ngiphiwe isipho ngumngano lapha sivela kumngano wami uDenny Henry. Wayengumfana ngolunye usuku engqungqutheleni yosomabhizinisi abangamaKristu eCalifornia. Ngangino nomhlangano ngangikhuluma kanzima impela ngokuphikisana nesimo sesikhathi uthi ngeke ngethemba ukuthi wonke umuntu uyaqonda lokho akusikho ukuthi nginobubi enhlizweni yami akusikho lokho qhabo impela nizoqonda ukuthi angikuqondile ngaleyo ndlela kodwa ngifanele nje ngikusho okufika kimi ukuba ngikusho kwase kuthi ke emva kwalokho lo mfo omncane umfowethu oyibaptist futhi ngicabanga ukuthi uyisihlobo esithize kwingcweti yamabhayisikobho. Futhi wehla ukuba angigaxe ngengalo kuba athi inkosi kubusise mfowethu Branham ngifuna nje ukubeka izwi lomkhuleko. Wayeseqala ukukhuluma ngesifulentshi nomfana akazi nelodwa igama lesifulentshi. Nomunye wasukuma ongathi owesifazane omkhulu wase ngikholwa ukuthi wayengowase Louisiana wathi leso isifulentshi. Manje ke kwakukhona indoda lapha yathi leso isifulentshi futhi babe kubhale kwagqama ukuthi kwakuyini nginekopi yasekuqaleni lapha. Kwase kuthi ke kwenzeka kwaba nomfo omncane ehamba isuka ngemumva futhi eza ngaphambili ufuna ukubona amanothi abo futhi wayengumhumushi wesifulentshi enhlanganeni yezizwe isifulentshi impela nje. Futhi ngithanda ukufunda leli inothi lasekuqaleni lomunye wabo futhi lalivela kule ndoda eyayikade ihumushile. Ngingahle ngingakwazi ukubiza igama layo kahle nje uLeo Duke, uVictor Leo Duke ungumfulentshi nokuzalwa manje nanku umlayezo ngokuba ukhethe indlela engcengo indlela elikhulu ngokuthi xaxa uhambe ngokwakho ukuzikhethela uthathe isinqumo esiqinileyo nesiyisodu futhi kuyindlela yami ngenxa yalesi sinqumo esinzima isabelo esikhulu kakhulu sezulu sekuhlalele isinqumo esihle kangaka pho osenzileyo lesi kuso uqobo yilokho okuyonika futhi kwenze kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini bothando ngenkathi ngithola lokho niyazi inkathi ngiqala ukuzwa abantu bekhuluma ngezilimi ngingaxeki lutho niyabo ngoba ngike ngakubona kuyikho ngokoqobo kodwa njalo ngimangala kodwa ngenkathi lokho kwenzeka futhi ngazi ukuthi ukuthunywa kwakuyini emva kwakho ngangazi ukuthi kuvela kuNkulunkulu manje-ke lo mfowethu ehlezi lapha owangempela ummeli owaziwa kahle ungiphe isipho esivela kudeni uDeni ubesanda kusuka ezweni elingcwele futhi wayelele phezu kwethuni ethuneni njalo lapho uJesu wayekade ebekwe khona emva kokufa kwakhe futhi ngenkathi ekwenza wathi wacabanga ngami nomoya wenkosi wehlela kuye waphumela entabeni yaseCalvary lapho ukubethelwa kwakukade kwenzeke khona wayesethatha ucezu lwedwala futhi wabuya wayesengenzela iphele zigqizo zemikhono yeyembe ngalo futhi ziyigugu ngempela kimi futhi manje lokhu kusobala uDeni akakwazi lokhu kodwa kulokhu kusa ngisephandle emkhulekweni ngabuka phansi kulezi zigqizo zemikhono yeyembe futhi ngasinye sazo uma nizoqaphela sinindwe igazi kanti futhi sinomugqa oqonde ngqo phakathi kwaleso ngasinye futhi lapha ebulayezweni awunikeza uvela kuNkulunkulu weqondile indlela eyingcingo ufanelana kahle kanjani nje yikho impela nje ngicabange ukuthi lokho bekuwuhlobo mhlawumbe lwenhlanhla noma ngimbonga ngempela uDeni umtshele mfowethu ukuthi ngikuthokozela kakhulu lokho nestra enye into exakile ngacela umkami ngokusa engagqoka ngalo iyembe lalifanele ibe nezigqizo zemikhono yeyembe futhi wathi ngikhohliwe ukuletha izigqizo zakho zemikhono yeyembe ngakho inkosi yayinezinye eyayingihlinzekele zona oh kungukuphila okunenkazimula kusikho bazalwane na ukuhamba ebululeni bevangeli futhi nokho ebululeni balo linto enkulu kunayo yonke engazi ngayo angazi lutho ngalo uthi ngokuthi lenziwa laba lula ukuthi ngaba nethuba lokuza kulo niyabo futhi ngumusa kaNkulunkulu manje kule ntambama ngifuna ukuthatha isikhathi esiningi ngoba ngiyazi niya emabandleni kulobusuku ngiyacabanga nonke zivakashi lapha nifanele niqalaze emsamo unibone laba befundisi futhi ba-oh bazojabula ukuba nibe senkonzweni yabo kulobusuku bazonenzela okuhle akungabazeki niye komunye usonto esikole kulokhu ukusa edolobheni futhi sisenalezi zingunguthela futhi kungosomabhizinisi be-Full Gospel ngicabanga ukuthi besifanele sinezele konke ukuxhasa kwethu esingakwenza emabandleni ethu ngoba yilapho osomabhizinisi bethu eyakhona futhi manje yindlu kaNkulunkulu futhi ngethemba ukuthi nizevakashela ibandla limbe kulobusuku kusasa ebusuku ngokuvalwa kwengunguthela ngiyakholwa futhi ngiqagele basimemezele isikhulumi okungukuthi ngizoba lapha inkosi ithanda ukuzwa umlayezo waso uNkulunkulu anibosise nonke manje angizisho ukuthi ngingumshumayeli ngiyuhlobo lwe anginayo imfundo eyenele ukuba ngizibeze ngumshumayeli umshumayeli uma usho lokho bakubheke ukuba ube neziqu ezithi azibe mbili ecollege futhi anginalutho kodwa yile ndwayimane encane niyabo ngizama ukulandela izimvu ezigulayo uma ngingaphumelela ukuzibuyisela edlelweni likababa uma ngenza amaphutha ningithethelele angisuye usiyazi wezenkolo angimgxeki usiyazi wezenkolo itheolo isayense yezenkolo ilungile yikho esikudingayo kodwa ngezinye izikhathi ngixeka isimo esingene kuso lokho akuqondile noma yimuphi umuntu othize ngamunye umlayezo nje ngifisa sengathi ngabe ubungesiwo owami ukuba ngiwunikeze ungidabula ngibe izicucu ngoba uyazi ukuthi uzizwa unjani ngabantwana bakho uqobo niyabo awuzondi yini ukuba unike ingane ukuyithethisa uyibhavumulele noma okuthize nokho na ngingumzali nami futhi ngiyazi ukuthi usukuthini futhi ngethemba ukuthi ngiyongithethelela futhi ngifuna nenze kanje uma nihlezi kule ntambama ngizocela umusa wenu namafishane nje amancane amanothi ambalwa lapha njengoba nginitshelile ngifanele ngikwenze lokhu ngibhale ngikhiphe eminye imibhalo kwakuvamise ukuthi ngangicishe impela ngilicaphune ibhayibheli ngekhanda kodwa hayi manje ngidlule ezimpini ezinzima eziningi kakhulu sengimdala kakhulu kulokho kodwa ngengethemba ukuthi nizongilalela isikhashanyana nje kule ntambama futhi nje ngempela nivule inhliziyo yenu futhi nizame ukuqonda engikubamba engikumbayo manje ke ngicabanga ukuthi kuzoba ngcono ikakhulukazi abelusi bedolobha nezindawo ezehlukene ngethemba ukuthi nizolalelisisa impela futhi manje kwenzeni lokho kwenzeni ngalokho ngendlela engenza ngayo uma ngidla uphaya wami engiwukhonzile usheli enye yenyama yami engiyikhonzile inkukhu kodwa uma ngidla olumnandi ucezu lophaya usheli bese nje ngizithela embeweni ngeke ngiyuyeke uphaya ngivele nje ngilahle imbewu bese ngiqhubeka nokudla uphaya niyabo ngizithela ethanjeni lenkukhu angilahle inyama yenkukhu ngivele nje ngilahle ithambo ngakho ukuba ke bengizosho into ethize obungeke uvumelane nayo noma ngasiphi isikhathi na vele nje ulahle leyo ngcenye futhi kodwa ibhekisise kahle qiniseka ukuthi ithambo manje niyabo bese kuthi ke mangisho futhi uma kuyimbewu khumbula ithela ukuphila okusha ngakho bekisisa kanzima impela futhi kwangathi inkosi ingabusisa umfowethu Carl Williams washo into ethize ngobunye ubusuku mayelana nokudedela ekukhulekeleni abagulayo okungaba kuhle kakhulu ngiyazi ukuthi lokho kungaba kuhle kodwa sivele nje asikulungele lapha lokho ukuletha umuqa omkhuleko futhi angazi noma umfowethu oral noma imuphi wabanye abazalwane oseke waba nemigqa emkhuleko ezingqungqutheleni noma cha angazi ngikuzamile kabili noma kathathu kodwa ngokwejwayelekile uma isixoko esinjengalesi uzofanele unikeze amakhadi omkhuleko niyabo ukuze ukwenze isizathu ungeke wakwenza akusiyo inkundla enkulu yokulwela yindlu kaNkulunkulu niyabo inikelelwe lokho futhi sibayacindezela futhi bafuqe futhi ninamakhadi niyaba lainisa ngokuhlelekile ngakho uBhili ungibuzile wathi ngingaya yini ngale yabese inikezela amakhadi na abantu bangicela amakhadi omkhuleko ngithe qhabo Bhili asiyekele umoya ongcwele nje enze lokho afuna ukukwenza niyabo lokho niyabo futhi simiyekele mhlawumbe akhe ukukholwa futhi nje niphiliswe lapho enikhona niyabo kodwa niyabo ukuphilisa ngokaNkulunkulu kungokuncane evangelini futhi awusoze wenza kukhulu kokuncane noma ubani uyakwazi lo kodwa ba kudobo olusetshenziselwa ukuthola abantu kuba bakholwe ebukhoneni obungaphezu kwemvelo noma uNkulunkulu okungaphezu kwemvelo ukhona bese kuthi ke ngalokho uma bengakuqonda ubukhona bakhe khona ke bayaphiliswa niyabo ngokukholwa babukholwe manje ngifuna ukufunda okunye okuphuma ezweni likaNkulunkulu iTestamente elisha bese kuthi ke ngifuna ukuthatha indikimba kule Testamente elisha nalombhalo futhi ngikhulume kule ntambama ngendaba okwesikhashanyana nje futhi angifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu ngezinkonzo kulobusuku kodwa khumbulani ngiyethemba ngizenze ngacaca nje unikeni ukunaka kwenu okwesikhashana uma nithanda manje ngaphambi kokuba senze lokho asikhothamisa amakhanda ethu futhi
We could sing too much.
Niyazi besingacola kaningi kakhulu besingamemeza kaningi kakhulu size sishe amazwi futhi besingacola ngesikhathi esingafanele noma simemeze ngesikhathi esingafanele. Kodwa nansi into eyodwa asiphumi neze ohlelweni uma sikhuleka. Ngithanda ukuba amadoda akhuleke endawo zonke phakamisa izandla zawo ezincwele ngaphandle kokungabaza noma Baba kuyinhlanhla enkulu kunazo zonke umuntu ofayo ake abanayo kwakungokuvala amehlo akhe nokuvula inhliziyo yakhe bese ekhuluma kuwe futhi siyazi ukuthi uyezwa uma nje besingakholwa ukuthi uyezwa ngokuba uJesu wathi uma nicela noma yini kubaba egameni lami kuyophiwa lokho kwakusezimweni uma singeyi kungabazi Ngakho baba sisize kuba sikholwe kulentambama ukuthi izinxoso zethu zizophiwa futhi kwangathi kungabe bikhona sisodwe isithunzi somngabaza nomaphi kodwa kwangathi kungafezeka izinto esizicelayo futhi lokho ngokuthi uNkulunkulu okokuba igama lakho elikhulu lihlonishwe namhlanje ngokungenisa embusweni wakho wonke umphefumulo olahlekile nodukayo ukuba ube phansi okuzwakala kwephimbo lethu noma letheyiphu eyozi efinyelele khona phandle iyongena emazweni abahedeni lapho eyakhona umhlaba jikelele Ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi akuzukuba bikho muntu okuthakathaka phakathi kwethu namhlanje uma inkonzo isiphelile kwangathi inkosi uNkulunkulu angasindisa wonke umphefumulo olahlekile futhi aphilise wonke umzimba ogulayo futhi agcwalise inhliziyo yabantwana bakhe ngenjabulo Yingakho sinokukholwa Nkosi ukucela egameni likaJesu kuNkulunkulu Baba wethu ngenxa yokuthi wethembisa ukuthi uyozwa futhi lokhu ngokwenkazimulo yakhe. Amen.
In St. John's Gospel, the 17th chapter and beginning with the 20th verse. I wish to read
Evangeli likaJohane ongcwele isahluko seshumi nesikhombisa futhi siqale ngevesi lamashumi amabili. Nifisa ukufundela indikimba ngicabanga ukuthi kunjalo Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngamazwi labo ukuba Ikhora ukuthi ngithole indawo engesiyo manje ngiyaxolisa umzuzwana nje ngifuna umkhuleko kaJesu noma hayi umkhuleko kaJesu njalo kodwa eyakhe ngingahle ukuba ngimake phansi lapha endikimbeni yami into engesiyo kulapho uJesu akhuleka khona ukuthi noma wayesho ukuthi njengowesifazane ehelelelwa ukubeletha umntwana wakhe ukuzalwa ukubeletha umntwana lokho kukuluka noma uJohane na Jack ukuphi lokho na eseshumi nesithupha sikaJohane ngicabange ukuthi lokho bekuqinisile kodwa akuzwakalanga kahle kakhulu kufana nakho eseshumi nesithupha sikaJohane ivesi lamashumi amabili nanye impela ivesi lamashumi amabili nanye impela silapha uJohane ongcwele weshumi nesithupha elamashumi amabili nanye ukuba babe qhaba umfowethu Jack lokho kuselokhu kungesikho ngaba 20 nesithupha elamashumi amabili nanye nginesahluko seshumi nesithupha sikaJohane ongcwele ivesi lamashumi amabili nanye kodwa nginephutha na Awu kukhona inqova nqova kuleli kuxovekile kuleli iBhayibheli yebo mnumzane balibhale kabi yebo mnumzane Niyazi ukuthini lelo yiqiniso impela nanti iBhayibheli elishasha ngisanda kulithola nje futhi line libhaleke kabi ulungile ngiyabonga kakhulu eseshumi nesithupha elamashumi amabili nanye ngiyabonga kakhulu iqiniso lelo owesifazane nxa ngiqinisile ngithikini niyakulala nikhale nilile nina kepha izwe liyakujabula niyakubalusizi nina usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngokuthokoza Owesifazane nxa esabeletha ulusizi ngokuba sifile isikhathi sakhe kepha nxa esembelethile umntwana akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni Ngiyabonga kakhulu umfowethu ngikuthokozela ngempela lokho manje lokho ngempela kwenzeke isiphosiso ekubhalekeni lapha eBhayibhelini igazi lifakwe endaweni engafanele futhi nje ngikuthole eBhayibhelini lami elidala iScofield ngase ngicosha leli ngase ngenyukela lapha nalo emizuzwaneni embalwa nje edlule ngoba umkami usanda kungipha leli nje libe isipho sikaKhisimusi Manje ngifuna ukukhuluma kulentambama phezu kwendaba engiyimemezele izinhlungu zokuzala manje lokho kuzwakala kabi kabi kodwa useBhayibhelini ngikholwa ukuthi uJesu lapha wayekhuluma ngokuthi njengoba athi niyakuba nosizi kepha usizi lwenu liyakuphendulwa lube ngokuthokoza ekhuluma kubafundi bakhe lapha azi ukuthi ukuzalwa kobuKristu kwakuzoba khona futhi manje omdala kufanele afe ukuze kuzalwe omusha ukuba ube nanoma yini ezalayo ifanele ibe nobuhlungu bosizi futhi ngempela babezodlula ebuhlungwini bosizi nobuhlungu ukuba basuke emthethweni baye emseni Okwejwayelekile ukuzalwa kwemvelo kufanekisa ukuzalwa kokomoya. Zonke izinto zemvelo zizifanekiso zokomoya. Futhi sithola ukuthi uma sibheka ngaphandle lapha emhlabathini futhi sibona isihlahla emhlabeni sikhula sizabalazela ukuphila. Lokho kukhombisa ukuthi kukhona isihlahla ndawo esingafiyo ngoba sikhalela into ethize sithola abantu akunandaba ukuthi badala kangakanani bagula kangakanani ukuthi simoseni bayakhala ukuba baphile ngoba kukhombisa ukuthi kukhona ukuphila ndawo lapho esiphila khona siphile kuze kube phakade qaphelani ukuthi kuphelele kanjani manje kuJohane oqala owesihlanu elesikhombisa ngikholwa ukuthi yikho uma ngaphosisi kwathi bathathu abafakazayo ezulwini ubaba izwi nomoya ongcwele laba bobathathu bamunye bathathu abafakazayo emhlabeni lokho ngamanzi igazi nomoya futhi bavumelana kokukodwa manje qaphelani abokuqala abathathu bamunye abesibili abathathu abasemhlabeni abavumelana kokukodwa Ungeke waba nobaba ngaphandle kwendodana, ungeke waba nendodana ngaphandle kokuba nomoya ongcwele. Kodwa ungaba nawo amanzi ngaphandle kwegazi, negazi ngaphandle komoya. Ngicabanga ukuthi eminyakeni yethu kukufakazisile lokhu ukuthi kuyiqiniso. Amanzi, igazi, moya, ukulungisiswa, ukungcweliswa, umbhabhathizo kamoya ongcwele. Lokho kufanekisa noma kwenza noma okwangempela okususa ukuzalwa kwemvelo. Bukani uma owesifazane noma yini isemihelweni ukuba izale, into yokuqala efezekayo ukuqhuma kwamanzi, ukuzalwa okwejwayelekile, into yesibili igazi bese kufika ukuphila, amanzi, igazi, umoya, nalokho kubumba okwejwayelekile ukuzalwa kwemvelo. Futhi kunjalo nasendaweni yokomoya amanzi okulungisiswa ngokukholwa ukholwa uNkulunkulu umemukela njengomsindisi oqondene nawe nangokuthi ubhabhathizwe. Okwesibili ngokulungisiswa komoya ukuthi uNkulunkulu uhlanze umoya kuyo yonke imisuka yezwe nesifiso sezwe bese kuthi ke umoya ongcwele uyangena futhi unikeze ukuzalwa okusha bese ugcwalisa leso sitsha esingcwelisiwe. Isibonelo nje njengalokhu manje lokho nginitshelile eningakukholwa kubekeni eceleni bese ke nithatha uphaya Kaphelani manje iingilazi ibekwe phandle egcekeni lezinkukhu awuvele nje uyixoshe leyo bese uyibeka etafuleni lakho bese uyigcwalisa ngamanzi noma ubisi khabo ngokuyixosha ngokulungisiswa okuyihlanza ngokungcweliswa ngoba igama lesigreki elithi ngcwelisa ligama elimbaxambili elichaza ukuthi uhlanziwe kwase kubekwa eceleni kuba kusetshenziswe hayi ekusetshenzisweni ukusetshenziswa bese ke uma uyigcwalisa ifakwa ekusetshenzisweni Ngiyaxolisa ngalokhu manje kungesikho ukulimaza yilapho nina ma Pilgrim Holiness nama Nazaretha enehluleka khona ukuhamba niqhubeke nikuphuke niyongena ePentecost nahlanzwa ngokungcweliswa kodwa ngenkathi senilungele ukufakwa ekusetshenzisweni ngeziphiwo zokukhuluma ngezilimi nezinye izinto nakwala nakathaka nabuyela ehokweni futhi niyabo manje yilokho okwenzekayo njalo kwenza lokho manje kungesikho ukunigxeka manje kodwa nje ngifuna ukususa lokho enhlizweni yami futhi lokho kade kuvutha kimi selokhu ngibe lapha ngakho ngingahle ngikwenze nakho nje uma umusa kaKarl noDemos nabo nowenu nonke ngizozama ngamandla ami onke ukukhulula umphefumulo wami kukho niyabo bese ke ubakini okwejwayelekile kufanekiso komoya. Manje siyathola ke futhi sekuzelwe ngokugcwele uma ingane ngokuvamile manje uma kuphuma amanzi awudingi kwenza lutho olukhulu kangako ngakho futhi uma kuvela igazi awudingi kwenza lutho olukhulu kangako ngakho kodwa ukuze uthole ukuphila enganeni ufanele ukuyithwantsula futhi uyenze ikhale kakhulu futhi lokho manje ngaphandle kwemfundo njengoba abazalwane bami lapha baqeqeshwe kahle kakhulu kuyo eyabo kodwa ngifanele ngithathe imvelo ukukufanisa futhi nakho lapho okhona yilokho okwenzekayo uthathe ukuthwantsulwa kwangempela ukufinyelelisa lokho kubo. Manje uthatha oluncane uhlobo oluthize lokwethuka mhlawumbe ungeke udingeke ukuthi uyithwantsule kodwa nje uthi ukuyethusa kancane wona impela umqondo wayo izalwa ngezinye izikhathi kuyokwenza uyidumele uyidlikizise ayiqale ukuphefumula ithwantsula kancane bese ke ikhala kakhulu ngezilimi ezingaziwa kuyo uqobo ngiqagele kodwa epeleni futhi yenza umsindo futhi ngicabanga ukuthi uma ingane izalwa nje ngokuzalwa ifile ingenamsindo kungekho kunyakaza leyo ingane efile. Yileyo indaba ngebandla namhlanje inqubo sinabantwana abaningi kakhulu abazalwe befile kunjalo badinga ukuthwantsulwa kwevangeli niyabo futhi ngakho ukubavusa ukubenza baswanguluke ukuze uNkulunkulu aphefumulele umoya wokuphila kubo futhi manje sithola ukuthi lokho kuqinisile ngempela kuyisayensi yezenkolo engahluziwe kodwa iqiniso empeleni. Ngakho qaphelani ekuzaleni kwembewu imbewu endala ifanele ife ngaphambi kokuba kuzalwe entsha ngakho ke ukufa kunzima noma ngasiphi isikhathi ngakho kubuhlungu kunosizi ukuzala kuyafana ngoba kuletha ukuphila ezweni futhi kubuhlungu. UJesu washo ukuthi izwi lakhe lalimbewu umhlwanyeli aphuma wayeyihlwanyela manje sonke sikwejwayele lokho. Futhi ngifuna ukufundisa lokhu njengesifundo sikasonto sikole ngoba yisonto. Qaphelani manje ke leli zwi lokhu liyimbewu kodwa khumbulani imbewu iveza kuphela ukuphila okusha uma ifa. Futhi ngaleso sizathu kwakulukhuni kakhulu kulawo bafarisi kuba baqonde inkosi yethu Jesu Kristu ngoba babengaphansi komthetho nomthetho wawuyizwi likaNkulunkulu esimweni sembewu. Kodwa ngenkathi izwi lenziwa inyama futhi liba hayi umthetho kodwa umusa manje umusa nomthetho ngeke kwaba khona ngesikhathi esifanayo isizathu umusa ungaphezulu kude le komthetho umthetho awubalwa ngisho nokubalwa futhi ngakho ke kulukhulu kakhulu kubafarisi kuba bafe emthethweni wabo ukuze kuzalwe umusa kodwa ufanele uhambe. Imithetho emibili ingebe khona ngesikhathi esifanayo. Ngebe khona umthetho othi ungayiqalela irobhothi nomunye athi ungaleka umunye uthi ungakwenza umunye uthi ungeke. Bona kufanele kube ngumthetho owodwa ngesikhathi. Mhlawumbe ngesikhathi wawungedlula kulo ukuqaphelisa wedlule kulo kodwa ngesikhathi libomvu yima uyabo futhi ngakho kungebe khona imithetho emibili ekhona ngesikhathi esifanayo. Manje siyaqaphela ukuthi njalo kuumcabango wami manje kini uthatha ubuhlungu usizi ungathoko imali bukani ukuthi Lawo baFarisi bafa kanjani kulowo mthetho ngokwedlula ebuhlungweni usizi ungathokomali kodwa kufanele kube khona. Manje sithola ukuthi imvula eletha isithelo phezu komhlaba izalwa njengoba kwasho imbongi emasimini omdumo kwezimahlakahlaka izibhakabhaka ezimahlimbihlimbi. Kodwa ukuba sasingenawo umdumo nezimahlakahlaka izibhakabhaka ezimahlimbihlimbi ithonsi elincane eliconsile lemvula eliphakanyiswe lisuka ezilwandle futhi laconsa lisuka kusawoti belingeke lizalwe. Thatha lo mbani ukuqhuma komdumo omahlakahlaka omigoqigoqi into esabekayo ukuveza amathonsi amanzi athambile ayisigcebe. Kuthatha ubuhlungu kuveza ukuzala, kuthatha ukufa. Futhi njengoba kufa amafu, imvula iyazalwa. Ngoba imvula ingxenye yalelofu, okunye kufanele kunqamuke ukuze kuphile okunye. Manje nabazalwane bami lapha abanye babo bawayekwazi babengakunika yonke imithetho yalezo zinto, mina ngeke. Manje ake sithathakele kokunye okokufakazisa okuncane nje. Ngicabanga ukuthi enye yezimbali ezinhle kunazo zonke, wonke umuntu banemibono okungeyabo ngazo. Kodwa ngicabanga ukuthi imbali enhle kunazo zonke cishe esengike ngayibona isemuva empumalanga, umduze wasesizibeni. Bangaki abake babona umduze wasesizibeni na? Oh, akukho lutho nje olufana nawo kimi. Kodwa nake naqaphela ukuthi lowo mduze wasesizibeni wawufanele ube njani na? Ngicabanga ngalokho uJesu akusho, qaphelani umduze ukuthi ukhandleka futhi uphotheke kanjani. Kepha nokho ngiyasho kini ukuthi uSolomon ebukhazikhazini bakhe bonke wayengembathisile okowodwa walena. Ngokuba ubukhazikhazi bukaSolomon nokwembatha kwakhe konke kwakungokokwenziwa, kodwa umduze ebuhleni bawo ngokuphila okuwenza ube muhle, hhayi ukugcoba okuthize kokwenziwa kukho okupendiwe. Njengabesifazane bakithi nje, angicabanga ukuthi nifanele nibe nakho konke lokhu okuhlaza tshani, niyazi nezikwayizisi zamehlo, niyazi ziphume kanjalo. Nakho konke lokho ukuqhatha izinzipho noma cha, ngiyayixubanisa leyo nto. Konke kusebusweni bakho ukukwenza ubukeke kahle, ukubukeka kahle kuhle njengoba kwenza. Uma uzokwengeza izenzo ezincane zesibili elesine, ukuxube konke ndawonye uJohane wesithathu elishumi nesithupha omncane, ngiyokwehlula noma yini uMax Factor ake azama ukukulungisa. Niyabo? Umyeni wakho uyokuthanda kakhulu, wonke omunye umuntu uyokuthanda, ngineqiniso ukuthi uNkulunkulu uyokuthanda. Umduze wathi uqapheleni ukuthi umila kanjani, ukhandleke ufanele uzikhuphukele wona. Lo mduze wasesizibeni omncane, bukani ukuthi wedlulaphi, ukuncola, mkucunkucu, udaka, amanzi anodaka, amanzi angcolile. Kucindezela indlela yawo wedlule kukho konke lokho, lembewana encane yokuphila elisebenzela yona isuka phansi egcineni kwesiziba lapho khona amaxoxo nezinto zikhona, bese ke uzikhuphukela wona wedlula kukho konke lokho. Kodwa uma usufika ebukhoneni belanga uyazalwa imbewu encane, iqhekezeka ivulekele ekuphileni. Ingeke yakwenza lokho ize yedlule kukho konke lokho kwenzeka. Ifanele yedlule kulokho, yenziwa yilokho-ke yinxa yokuthi ilanga uqobo lwalo ilona eliyidonsayo. Futhi uma isifika ngokugcwele ngaphezu kwawo onke amanzi angcolile nenkucunkucu kanjalo njalo, khona-ke ijabule kakhulu, ivele nje izinikele yona ngokukhululeka. Futhi ngokuphila okuhle uma ifika ebukholeni balokho obuyidonsela phezulu. Ngicabanga ukuthi lokho ngumfanekiso omuhle wempilo yomKristu. Nxa into ethize ikudonsela ngaphandle kwezwe ukuze kuthi sukulumbe, uzalelwa ngqo ebukhoneni bayo ngomoya ongcwele, kuhle kanjani. Uma uzama ukusiza uyobulala. Njengamachwane amancane uma lizalwa niyazi uma wake wabaqaphela abafa abancane phezulu ngo umlonyana walo noma yipi inyoni ezalwa eqandeni ine iyavuthwa leligobolondo leqanda elidala izingcenye ezindala ezingaphakathi kweqanda zifanele ibole isuke futhi ifanele ithathe lomlonyana futhi iwaye iye emumva naphambili ize ichakeze igobolondo sikubiza ukuthi izicwecwela indlela yayo yokuphuma ezansi eKentucky lapho engivela khona izicwecwela indlela yayo yokuphuma abakaze bayithola indlela engcono ngani na indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uzame ukuyisiza uyoyibulala ukopoze igobolondo ulisuse kuyo iyofa niyabo ifanele isebenze ukuzikhandla ubunzima iqhekeze yileyo ndlela umKristu afanele ayenze akusuye nje umuntu okuchawulayo ekuthathe kungenisa ufanele ulale lapho uze ufe ubole futhi nizalwe embusweni kaNkulunkulu indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu awuhambi ungene ngencwadi noma uchawule futhi ujoyine uphampe udonsele phansi ufanele kalula nje usuke egobolondweni lidala qaphelani awukho ndlela engcono asebeke bayithola abayitholanga indlela engcono yengane ukuthola lokho ekufunayo ngaphandle kwendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yayo manje uma leyo ngane encane izalwa ubungabeka insimbi ekhalayo phansi lapho eceleni kombhede wayo omncane uthi ndodana yami encane ngingusiyazi wezenkolo endleleni ngifunde izincwadi ngokuthi ikhuliswa kanjani ingane futhi ngiyakutshela ngumntwana wesimodeni uzalwe ekhaya lesimodeni ngumzalo wesimodeni uma ulambile noma udinga umama noma mina vele nje ushaya insimbi encane ekhalayo ngeke kuze kusebenze indlela kuphela engathola ngayo lokho ekufunayo ngokuba ikukhalele leyo indlela kaNkulunkulu futhi yileyo ndlela esithola ngayo lokho esikufunayo ngokukhalela khala kakhulu ungabi namahloni uthi ngilambele uNkulunkulu angikhathali noma ngabe abadikoni abelusi kumbe noma ngabe yini ezungezile khamuluka noma kanjani oJones bahlezi lapho kwenza mehluko muni memeza kakhulu yileyo ndlela kuphela ekhona yokukuthola uze uthole usizo wakufundisa lokho ngenkathi eselapha emhlabeni niyazi mayelana nomahluleli ongalungile iconzi elincalo mbethe angiyazi indlela yokwakheka kwalo mhlawumbe kungaba khona isayensi lapho ngizosho nje indlela engiyicabangayo kungahle kube uhlobo oluthize lweqoqo eliminyene lomoya osemkhathini oqoqana ndawonye ebusuku obumnyama bese lehlela emhlabathini futhi uma kwenza lizalwa ebusuku kodwa kuseni lilele lapho kumakhaza futhi lithuthumela endlebeni elincane lotshani noma lilenga kulayini wakho kweneka kodwa nje ake kukhanye ilanga phandle kanye nike neqaphela ukuthi lithola ukujabula kanjani na nje liyakhazimula futhi livevezela ngayina liyazi ukukhanya kwelanga kuzolidonsela emuva liye lapho ebelikhona ekuqaleni futhi kunjalo wonke wesilisa nowesifazane ozelwe ngumoya kaNkulunkulu kukhona ukuthize ngakho uma ukukhanya kusabalala phezu kwethu ukuthi siyajabula ngoba siyazi ukuthi sibuyela lapho esivela khona esifubeni sikaNkulunkulu lingakhazimula injabulo uma lishaywa ilanga kusobala lazi ukuthi liya lapho elivela khona izinto ezincane eziwubuluhlaza kodwa besingalokhu siqhubekile nazo kodwa asithole enye into siyazi ukuthi imbewu endala ifanele ngaphambi kokuba imbewu entsha iphume embewini endala ifanele ibole ngokoqobo ingafi kuphela kodwa ibole emva kokuba isifile siyazi ukuthi lokho kuqinisile
that's the same thing in new birth
leyo into efanayo ekuzalweni okusha asibuyeli neze emuva kodwa siyaphambili uma uzalwa ngokusha futhi ingakho ngicabanga ukuthi namhlanje sinokuningi kakhulu hayi okuningi kakhulu njalo kuzalwa okusha kwangoqobo yingoba imbewu mhlawumbe iyozwelana nezwi noma umuntu kodwa abafuni ukubola basuke enqubweni endala ababekuyo abafuni ukuphuma kuyo bafuna ukuhlala enqubweni endala futhi bazisho ukuthi banokuzalwa okusha noma umlayezo wonyaka Sakthola lokho phansi kukaLuther West yamaPentecostal nayo yonke eminye iminyaka bazalokhu bezama ukubambelela enqubweni endala futhi bazisho ukuthi banalokhu kodwa unyaka wenqubo endala ufanele ufe ubole ukuze uveze okusha bazalokhu befuna ukubambelela Kapelani bayazi ukuthi inqubo endala ifile kodwa nje abafuni ukubola baphume kuyo manje ibole kulapho isiphele khona ngempela lapho ukuzisho kuyenziwa ukuthi bazelwe ngokusha kodwa ukuzisho kuphela kuyisibonakaliso esizaliwe ukubolile uveza ukuzalwa okusha Fanele kubole kusuke kukho njengoba nje senza kuyo yonke iminyaka ngabaka Wesley nabo bonke abavelayo kodwa into yakho ingukuthi emva kwalokho ukuzalwa okusha kuyazalwa uWesley noma uLuther wavela nezwi elilodwa abalungileyo baza kuphila ngokukholwa awu wayengasena kubambelela enqubweni endala wadingeka ukuba aphume kuyo Kwase kuthi ke ngenkathi abaCalvin bethola ibandla lasesheshi esimweni esinjalo phansi kwemfundiso kaCalvin uNkulunkulu waze wavusa imfundiso kaArminius okwakunguJohn Wesley inqubo endala kwadeka ife ukuze vele entsha futhi ngenkathi unyaka kaWesley unqamuka nayo yonke iminyaka emincane noma amadlebe aphuma ohlangeni noma intyakaza ngesikhathi sikaWesley Niyabonga inkathi iPentecost iphuma nokubuyiselwa kweziphiwo badingeka baphume kwiBaptist, iPresbyterian, iPilgrim Holiness, amaNazaretha, iChurch of Christ ebizwa kanjalo. Nakho konke lokho badingeka baphume kuye babole basuke kukho ukuba bemukele ukuzalwa okusha. Uhlala njalo ubizwa ngohlanya kodwa kunjengoba uPaul asho ngenkathi ebole phuma kulokho ake azisho khona wathi ngendlela ethiwa weduka ileyo ndlela engimkhonza ngayo uNkulunkulu wawo baba ngendlela ethiwa weduka niyabo wayemukele ukuphila okusha iTestament elidala elase lizalelisha futhi kwadingeka abola suke kwelidala futhi nje alenze isithunzi ukuze abe yi Nilapho nje esikhona manje manje ngibekezeleleni kodwa lowo ngumbono wami amabandla asenobunqubo kakhulu sewuze ungasakwazi nokungena kwelinye ngaphandle uma usonta kulo ufanele ube nekhadi enhlanganyelo noma uhlobo oluthize oluyinkomba futhi ngokukholwa lokhu umnyango kuphela encishe ngawuvula yilaba osomabhizinisi futhi inqobo nje uma futhi inqobo nje uma bengesiyo inhlangano ngingangena nabo kodwa futhi ngithole ukuletha umlayezo engiwuzwa ukuthi usenhlizweni yami uya kubantu kodwa sekungene kakhulu ebunqubweni futhi ngiyanithanda bantu bamaPentecostal futhi iPentecost ayisiyo inhlangano empeleni uzibiza ngalokho nje iPentecost isehlakalo futhi akusilo ihlelo kodwa niyabo into yakho ile kulukhulu kakhulu emadodeni amaningi uma ekubika ekubuka futhi akukholwe futhi akubone ukukhonjwa kanjalo uNkulunkulu ezweni nokho kulukhulu kakhulu ukubona usiwe kuleyo nto okade ukuyo Ngingenze njani na ngikutholaphi ukudla kwami na ini uNkulunkulu ungokudla kwakho uNkulunkulu into yakho ofanele ubambelele kuyo funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ngizokushiya kulokho niyazi ukuthi ngikhuluma ngani siyatshelwa ngabaprofeti baNkulunkulu ukuthi sifanele sibe nomhlaba omusha izwi elisha nomhlaba omusha ubanifuna umbhalo walokho isambulo semashumi amabili nanye bengingani icaphunela khona nginakho lapha uJohane wathi ngabona izwi lelisha nomhlaba omusha ngokuba izwi lokuqala nomhlaba wokuqala kwase kwedlulile kwakungasekho manje uma sizoba nomhlaba omusha umhlaba omdala nomhlaba omusha ngeke wabakhona ngesikhathi esifanayo noma izwi elisha nezwi elidala ngeke wabakhona ngesikhathi esifanayo kungeke kwabakhona iziyalo zamazwe ezimbili ndawonye ngesikhathi esifanayo manje ukuze uthole umhlaba omusha umdala ufanele ufe manje uma umdala ufanele ufe bona ke unikeza izinhlungu zokuzala obomusha manje bese kuthi ke uma udokotela ehambe wayohlola isiguli ebesisikwa manje enye yezinto udokotela abengayenza okungukuthi ngikhuluma phambi bababili noma abathathu ngiyazi bodokotela abakahle bezokwelapha lapha odokotela abangama Kristu futhi bengizonibuza lokhu enye yezinto zokuqala udokotela ayenzayo emva kokuba kade eqaphele isiguli sakhe ngokubala isikhathi sezinhlungu izinhlungu zokuzala uzibalela isikhathi izinhlungu ukuthi zisondelene kangakanani ndawonye nokuthi obunye buya ngokuba namandla asabekayo kangakanani obunye buya ngokuba nzima kakhulu kunobunye Obulandelayo busalokhu bunzima kakhulu busondelana kakhulu ndawonye ileyo ndlela ke aluqilonga ngayo udaba ngezinhlungu zokuzala awu uma izwe lizothethela ukuzalwa kwezwe elisha ake nje sihlole ezinye izinhlungu zokuzala esinazo emhlabeni sizobeke sisibona ukuthi sukuluni nokuthi nje ishe usuhambe kangakanani emsikweni Ibiyo kutale umhlaba wakhombisa izinhlungu zokuzala ezinkulu wakhombisa obunye bezinhlungu zokuzala zokuqala ungena emsikweni ngenxa leso sikhathi sawo sasiveze amabhomu futhi sasine machine gun negesi eupoison futhi niyakhumbula mhlawumbe abaningi benu ningeke ngangisengumfanyana nje weminyaka cishe esishiyagalombili ubudala kodwa ngiyabakhumbula bekhuluma ngale gesi ewuketshezi olungenambala olusamafutha noketshezi iklorini kanjalo njalo nje kwakubukeka kanjani ukuthi kwakuzoqala nje futhi bathi kwakuzobulala wonke umhlaba kwakuzobulala wonke umuntu Awu kungahle kube wephulwa kwalokho imimoya nje ikuphephethele emhlabeni wonke nokuthi wonke umuntu wayesabela ukufa kwaleso sikhali esikhulu segesi eupoison umhlaba wedlula waba nezinhlungu zawo zokuzala zokuqala futhi siyathola manje sibe nempi yesibili impi yomhlaba nezinhlungu zawo zaba zinkulu kakhulu impela ziya ngokuba namandla asabekayo kakhulu ngaso sonke isikhathi izinhlungu zokuzala zomhlaba wacishe wadedela impela ngesikhathi sebhomu le-atomu ngoba lalizobhubhisa idolobha lonke kwakukhulu kakhulu impela kunezinhlungu zempi yokuqala yomhlaba yokubhujiswa komhlaba Manje uyazi ukuthi isikhathi sawo sokukhululeka sesiseduzane ingaleso sizathu novalo kangaka uqabekile njengoba unjalo ingenxa yokuthi kukhona ibhomu ye hydrogen nemicibisholo ejikijelwayo yomoya elingabhubhisa umhlaba wonke Isizwe esisodwa sesaba esinye akunandaba ukuthi sincane kangakanani banaleyo micibisholo ejijelwayo abathi iyovele nje eyodwa yayo bangayiqondisa ngezinkanyezi futhi bayiqathaze noma yikuphi ezweni abafuna khona Irashiya njengoba ngizwile ezindabeni ngelinye ilanga ithi ingabhubhisa lesi sizwe futhi igcina ama-atomu noma izinto zingabhidlizi isizwe sayo Asazi ukuthi sizokwenza njani ngapha wonke umuntu wenza lezi zisho futhi kunjalo isayense yabantu ibhobokele endlini enkulu kaNkulunkulu yokucwaningela isayense sebezoze bazibhubhise bona uqobo uNkulunkulu uthedela njalo uthedela ukuhlakanipha kuzibhubhise khona uqobo uNkulunkulu akabhubhisi lutho umuntu uzibhubhisa yena uqobo ngokuhlakanipha njengoba enze eqaleni ethatha ukuhlakanipha kukaSathane esikhundleni sezi likaNkulunkulu Manje uyazi ukuthi ufanele udedele ungeke wakumela. Irashiya ngiyakholwa ibingasibhubhisa lesi sizwe namhlanje ukuba ibicabanga ukuthi ibingasibhubhisa bese izisindisa yona. noma iziphi zalezo zizwe ezincane bezingakwenza kodwa ziyesaba ngoba ziyazi ukuthi leli zwe lingeke lama emkhondweni walo phansi kwezimo ezinjalo. Ngakho izwe liyazi ukuthi izinhlungu zalo zokuzala zinkulu kakhulu, lifanele lidedele kuze kwakhona umhlaba omusha ozalwayo osuseduzane. Ngiyabonga ngalokho, ngikhathele yilona. Noma ubani uyazi ukuthi lapha indawo yokufa nosizi nazo zonke izinhlobo zemehluko kanjalo njalo. Ngiyajabula ukuthi uzofanele udedele. Ngiyajabula leso sikhathi sesiseduzane njengoba uJohane athi wasendulo kanjalo, woza Nkosi Jesu. Manje ufanele ubole kusobala njengoba ngishilo ukuze uveze ukuzalo kusha. Bukani ukuthi ubolele kukuphi. Kaphelani bazalwane bami, ubole ngokuphelele ezombusazo zawo nezinqubo ubole nje phuhlu. Akukho nelilodwa ithambo eliphilayo kuwo ezinqubweni zawo zezwe. Ezombusazo zawo nezombusazo zawo zezenkolo nanoma yini. Omunye uthi ngiyidemokrati, ngiyiriphablican, ngiyimethodist, ngiyibaptist, ngani? Yonke into ibole yaze yayofika emnyombweni. Kuzofanele kube khona into ethize ededelayo. Ngeke ume uma ufaka George Washington noma Abraham Lincoln kulo lonke izwe kule United States. Usalokhu ngeke ubuye sebedlule ngale kokuhlengwa. Yinye kuphela into engawusiza, lokho ngokufika komdali. Amen. Uyazi ukuthi ufanele udedele usebuhlungwini naso sizini. Omunye akazi ukuthi uzokwenzani, omunye ubheke ngapha nomunye ngapho nayo yonke into, omunye wesaba omunye, omunye ezama ukwenza ukuthize okuzobhubhisa lo ezama ukuphikisa lo waya abhubhise omunye. Kuze manje banawo usezandleni zamadoda anezono abengabhubhisa umhlaba wonke ngesikhathi esimizuzu emihlanu. Yabo, ngakho uyazi ukuthi ungeke wakumela, abantu bayazi ukuthi ungeke wakumela, nezwe liyazi ukuthi kuzokwenzeka ngokuba uNkulunkulu washo ukuthi wawunjalo, onke amazulu nomhlaba kuzosha. Kuzoba ngokulungiswa kabusha kwento yonke kuze kuzalwe izwe elisha. uNkulunkulu kuprofethile, ubolile kuzo zonke izinqubo zawo futhi uzakwenza lokho kusuka ubole. Yingakho wona ngithe unovalo kakhulu futhi ubomvu ebusweni futhi akekile nokuzamazama komhlaba ndawo zonke naphansi phezulu ogwini namagagasi amakhulu abangwa ngokuzamazama kolwandle e-Alaska nokunyakaza phansi phezulu ogwini kokuzamazama komhlaba nezinto nabantu bebhala singayishiya na singayishiya na. Nyabo abazi ukuthi benze njani. Ayikho indawo ephephile kodwa iyodwa nanguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Kuyinye kuphela into eyindawo ephephile, nalowo nguye. Konke ngaphandle kwakhe kuzobhubha ngokuqinisekile impela nje njengoba uNkulunkulu asho njalo. Manje asibuke incwadi kadokotela uma ukulolu hlobo lwesimo futhi sibone ukuthi lokhu kufanele kwenzeke yini uma umhlaba omusha usuzozalwa. UMathewu 24 encwadini kadokotela okuyiBhayibheli futhi asibone ukuthi kwaprofethwani ukuthi izimpawu zawo ziyoba yini. Manje uma udokotela ezazi izimpawu zokuzalwa komntwana futhi nje sekuzoba isikhathi sokuba umntwana afike, ulungiselela zonke izinto ngoba uyazi ukuthi leso yisikhathi umntwana asezozalwa ngaso. Ngoba zonke izimpawu liyakhombisa amanzi asequmile igazi, futhi manje yisikhathi umntwana usekathakile futhi sekuyisikhathi somntwana ukuba azalwe, futhi ngakho umlungiselela yonke into. Manje Jesu wasitshela khona impela nje okuyokwenzeka ngalesi sikhathi nje. Wasitshela kuMathewu 24 ukuthi ibandla leqiniso nelinye ibandla liyoba ibandla lemvelo, ibandla likamoya. Ayosondelana kakhulu abalingisi liyoze lidukise nabakhethiweyo uma kwakungenzeka. Ukuthi lokho kwakunjani ngezinsuku zikaNowa, ukuthi babedla kanjani, bephuza, begana, bendiswa, naso sonke lesi similo esibi sezwe esisibonayo namhlanje. IBhayibheli incwadi kadokotela yathi kuyakwenzeka. Ngakho uma sibona lokhu kwenzeka, siyazi ukuthi ukuzala sekuseduze, kufanele. Yebo mnumzane, manje sibuka lokho njengesizwe, hhayi njengesizwe kodwa izwe. Manje u-Israyeli ibandla, siqale emumva ngaye imizuzu embalwa, futhi asimlandele imizuzu eyishumi elandelayo. Mhlawumbe u-Israyeli wayenezinhlungu zokuzala phansi kwawonke umprofethi owafika emhlabeni. Wayenezinhlungu zokuzala emlayezweni wakhe. Ngokuba wenzani na umprofethi wayenezwi, futhi wayekade ehlonyele okuningi kukhulu ukubola, futhi wenza izimiso zezinqubo kuye kwaze kwathi lo mprofethi wamzamazamisa, wamsusa esisekelweni sakhe. Babezondwa yiwo wonke umuntu. Ngakho-ke ngenkathi uNkulunkulu ethumela umprofethi ibandla uqobo lwalo laya ezinhlungwini zokuzala, ngoba umprofethi izwi lenkosi liza kumprofethi futhi yena kuphela. Lokho ngokuthi izwi elakhulunyelwa lolo suku libonakaliswa ngumprofethi walowo nyaka, bekuhlala njalo kunjalo. Futhi amabandla akhe eziningi kakhulu izinqubo ngasezwini, waze wamzamazamisa, wamsusa esihlalweni esiyendezelayo lapho efika wayenezinhlungu zokuzala. Owena abuyele ezwini, abuyele ekuphileni. Izinqubo ayinayo, ayinakho ukuphila. Yizwi kaNkulunkulu kuphela enokuphila. Izinqubo eyakhelwe ngakukho lapho okungayekho khona ukuphila, yizwi elinikeza ukuphila. Umlayezo wakhe wazamazamisa insali yabuyela ezwini, iqembu elincane liyophuma futhi likholwe. Ngesinye isikhathi, mhlawumbe ngesikhathi sikaNowa kuphela, cishe abantu abayisishiyagalombili. Kodwa noma kanjani, uNkulunkulu wazamazamisa insali futhi wabhubhisa konke okwawo kwadingeka kuzanyazanyiswe, ususwe. Kwakwenza lokho kwehle njalo ngeminyaka kwaze kwathi ekugcineni ibandla lababelethela umntwana wesilisa. Nalowo mntwana wesilisa wayeyizwi qobo lwalo lenziwe inyama. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Wanqoba bonke odeveli, wonke amandla phezu komhlaba afike aphikisane naye ngezwi likayise kuphela. Zonke izilingo uSathane amnika zona wakhuza uSathane. Hayi ngamandla akhe uqobo ayenawo, kodwa ngezwi likaNkulunkulu kulotshiwe ngokuba wayeyizwi. Ngenkathi uSathane endizela ku-Eva wayengezilo izwi, ngakho kwehluleka. Ngenkathi endizela kuMose kwenza into efanayo, kodwa ngenkathi ezithela endodaneni kaNkulunkulu yayingamandla kagesi ayizinkulungwane eziyishumi, ashaya izimpaphe ezibegayo zaphuma kuye. Ngenkathi ibuya yayisithi kulotshiwe, kusikwe sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emloyeni kaNkulunkulu. Wayelapho lowo mntwana wesilisa enziwe inyama, izwi kaNkulunkulu eliphakade, yena uqobo wabonakaliswa emzimbeni wenyama lapha emhlabeni ukumela izwi. Wayazi kanjalo-ke ukuthi kwakukhonani ezinhliziyweni zabo. Wayekwazi kanjalo-ke ukutshela uFilipi ukuthi wayekuphi, wayengubani. Wayekwazi ukutshela uSimoni Petru ukuthi wayengubani. Watshela owesifazane emthonjeni, ngani na? Wayeyizwi kunjalo. IBhayibheli lathi kumaHebheru isahluko sesine, izwi likaNkulunkulu libukhali linamandla kunenkembe esikadlakothi zombili, lisika kuze kwehlukaniswe umkantsha ethanjeni, futhi lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Kani lawo baphristi abangabafarisi abaphuphuthekile babengaboni ukuthi lelo kwakuyizwi elibonakalisiweyo, ngokuba babezisongele ebupristini nasenqubweni, nenqubo endala yayifanele idedele. Kwakuyizwi kodwa kwakufukade kwethenjisiwe, kwase kugcwalisekile. Ngakho uma kugcwalisekile kufanele kubole kusuke yikhoba, imbewu yaqhubekela phambili. UMose wayengenakuletha umlayezo kaNowa, kanjalo noJesu wayengeke alethe umlayezo kaNowa, ngoba kwakungomunye unyaka. Nembewu endala yayilungile, kodwa yayenza inhloso yayo futhi yafa, futhi yahamba inguquko esuka kwendala iya kwentsha. Lapho kuphila kwakukhona kwakuyilokho okwakukhathaza abantu, okubakhathazayo nanamhlanje. Asakhilona udonga njengoba saqala ngomlayezo kaLuther sehla siqonde ngo ngomugqa oqondile noma umlayezo wePentecostal kunjalo sesijika emakhoneni sakhi sakhiwo izwi kaNkulunkulu liyiplani noma ubani angawenza umugqa oqondile kodwa kuthathe umbazi wamatshe yokujika ikhona kuthathe amandla kaNkulunkulu wenza lokho kuthathe godi waye ovela ezulwini ukuba athunyelwe phansi kulokho bekunjalo kuyo yonke iminyaka futhi onyakeni wabaprofethi izwi lenkosi liza ngalabo baprofethi futhi bajika lawo makhona benza leyo mehluko kodwa abathi babefuna ukwakha udonga akusile udonga nhlobo isakhiwo sikaNkulunkulu manje siyezwa futhi siyazi ukuthi leli yinkiniso ukuthi izinqubo yabola kuyo yonke iminyaka zonke zezinqubo zabo zadeka zibole futhi zicime laze laveza lelo bandla kulawo mahlaphahlapha okubola kwavela izwi kwabolwalo izwi lenkosi liza kubaprofethi alizi neze kubapristi liza kubaprofethi futhi kaphelani futhi ngenkathi lenza ekugcineni lelozwi ngakho konke lazalwa lapha enyameni yomuntu ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakuphumule kuye waye yizwi abaprofethi ingxenye yezwi izwi lonyaka wabo thina namhlanje siyingxenye yezwi esilandela izwi kodwa wayikho konke ukugcwala kwezwi waye yizwi wathi ngenkathi bemangalela ezenza olingana noNkulunkulu ngoba wayeyindodana kaNkulunkulu bathi kuye awu uzenza uNkulunkulu wena wathi akulotshiwe yini emithethweni yakini ukuthi nibiza labo izwi kaNkulunkulu leza kubo ngokuthi uNkulunkulu abaprofethi na futhi babe yibo manje ningangilahla kanjani uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na lapho ugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba wakuphumule endodaneni kaNkulunkulu waye ngokubonakaliswa okugcwele kaNkulunkulu yilokho ekugcineni okwa ezinhlungu zokuzala phansi kwalabo baprofethi ngani bona beyizwi akhomba kulokho kugcwala kwabo uqobo ukugcwala kwezwi kwase kuthi-ke ekugcineni izinqobo zasuka zafa kwaze kwathi izwi laba inyama lakha phakathi kwethu bengisisani ukuthi kwafanekiswa kanjani kujakobe bengisisani ukuthi kwafanekiswa kanjani kujosefa impela wathandwa ngowakhe upro uyise wazondwa ngumfowabo ngaphandle kwesizathu wayengowomoya wayekwazi ukusho izinto zingakenzeki futhi ehumusha amaphupho akukho ayengakwenza ngaphandle kokuba yilokho wazalwa nje eyilokho wamiselwa ngaphambili ukuba abe yilokho kodwa wazondwa ngabafowabo futhi ekugcineni bamthengisa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva cishe impela izinhlamvu ezingamashumi amathathu futhi wavuswa wahlaliswa ngakwesokunene sikafaro wabukwa etilongweni lakhe kwakukhona umphathi zitsha nompheki zinkwa omunye walahlwa nomunye wasindiswa ujesu etilongweni lakhe esiphambanweni omunye walahlwa omunye wasindiswa impela wayeseke ephakanyiselwe emazulwini wayesehlala ngaphansi esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu futhi lapho ayakusuka futhi kuyobakhona umsindo ophumayo kuqani ngamatolo nazo zonke izilimi zavuma futhi ngenkathi ujosefa esuka esihlalweni sobukhosi futhi eqala kuya phambili icilongo lakhaya nawo onke amadolo athi kakhothame ujosefa wayeza ngakho ngolunye usuku icilongo likankulunkulu elikhulu liyokhala bafile kukristu bayovuka nawo onke amadolo ayoguqa nazo zonke izilimi ziyovuma kuleli zwi kodwa uzelani na uzela uzokwenzani lapha na kaphelani waveza leli zwi eliphelele lenziwa inyama phansi kwezinhlungu zokuzala zabaprofethi abaqhuma kakhulu ungozayo manje kodwa wayengenamprofethi iminyaka engamakhulu amane ngokomlando nombhalo usukela kumalaki kuze kube ujohane babe nosiyazi bezenkolo kuphela abapristi abelusi manje lapha singazibonela nje ngaphandle kwalokho nhloboni yokubona inqubo yakhe okwakufanele ngabe wayekuyo iminyaka engamakhulu amane kungekho umlayezo oqondile ka-isho kanje inkosi ovela kuNkulunkulu ngakho abapristi abaprofethi kanjalo njalo base bekungenise enqovanqoveni esabekayo wayesebolile manje-ke ujohane u-elija othenjisiwe kamalaki wesithathu hhayi umalaki wesine mala kwesithathu ngoba uJesu washo into efanayo kuMathewu isahluko seshuminanye lapho iso lokhozi likaJohane liba nomthuqu njengoba ngikholwa ukuthi iminyaka yasekuqaleni kaPemba iyasho futhi wathi hambani nimbuze ukuthi ngabe unguye noma sifanele sibheke omunye nyabo Wayesethi Jesu emva kokuba esethumele abafundi bakhe emuva emva kokubatshela ukuba bahlale emhlanganweni futhi babhekisise ukuthi kwakwenzekani futhi hambani nikhombise uJohane lezi zinto futhi ubusisiwe ongakhubeki waphenduka wayesebheka abafundi bakhe nabantu ayekhuluma kubo wathi napho mokuyobonani ngenkathi niyobona uJohane na Wathi napho mokuyobona umuntu owembethe ezinothonotho na wayesethi yithikini ilelo hlobo oluhlala ezindleni zamakhosi. Wathi naphuma ukuyobona umhlanga owuntengantengiswa ngumoya na ngamanye amazwi zonke izinto ezincane ezifikayo wayentengantengiswa yezo na. Ngiyakutshela uma nje uzoza ngapha bese ujoyina iqembu lethu singakunika iholo elingcono. Hayi uJohane. Uma nje ungeke ushumayele uphikisane nalokhu nalokho awu ungajoyina emaqenjini ethu hayi uJohane wathi pho napho uma kuyobonani umprofeti na futhi ngithi kini othile umprofeti ngokuba uma ningakwemukela nguye lo okwakhulunywa ngaye ngumprofeti ethi ngiyakuthuma esithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela lo ngomalaki wesithathu elokuqala Hayi malaka wesine nhlobo lokho kwehlukile isizathu lo elethe efika izwe lizoshiswa masinyane nabalungileyo baphume bahambe emlotheni wababi Maqaphelani umlayezo wakhe awuzange ubanyakazise kakhulu kangako ekulaleleni kwabo kubufundisi bathi nje nangu umuntu ohlanyayo ezansi lapho imedlule masinya kuzibeze ngohlanya uzama ukuminzisa abantu ezansi lapho emanzini yabo ngani akukho lutho kuleyo ndoda endala ngani ayinalo ngisho nohlobo lukahle lwezingubo inesiqephu esesikhumba semvu ezisonge ngaso awu ihlupheka njengekewu likaJobe ngani iliphi ikholiti eyake yaphuma kulo na sebona ikhadi lenhlanganyelo na ngeke ngisho size sibambisane emhlanganweni yayo sizoyiyeka nje ime ezansi lapho ibulawe indlala yabo izwe alikashiti kakhulu kangako kanjalo nezinqubo ehe kodwa sizoyiyeka nje ihlale ezansi lapho ayina niyazi ukuthi kungani wayengenalo na khumbulani uyise wayengumpriest kodwa akawulandelanga ngani ulayini kayise okwakuyisiko kubantwana ukuba balenze ngalezi zinsuku na ngoba wayenento ethize umlayezo omkhulu kakhulu wayezokwethula uMesiya ngokuba umoya ongcwele wawusho njalo leyo nsalo encane eyayikade ibuyiswe ngumlayezo kaGabriyeli ezansi lapho yazi ukuthi lokho kwakuzoba njalo ngakho siyatshelwa cishe eneminyaka eyisiyagalolunye obudala wayehlane emva kokulahlekelwa ngoyise nonina ukuthi wahamba wayongena ehlane ngoba wayefanele ezwe impela isizathu esakhiweni esikhulukazi sesayensi yezenkolo lapho babeyuthi manje ngiyazi ukuthi ufanele ukuba yilowo ozomemezela uMesiya uIsaya wathi wawuza ngakho uzoba ilelo phimbo manje awucabanga yini ukuthi umfowethu Jones lapha ukufanele lokho nje impela na futhi wayeyoncengeka kalula kodwa wazange afunde nayiphi yezincubo zabo umlayezo wakhe wawusemqoka kakhulu waphuma wayongena ehlane kuba ayohlala Kaphelani umlayezo wakhe wawunge njengaye usiyazi wezenkolo wayesebenzisa imifanekiso wathi oh ninanzalo yezinyoka ebizela kwabefundisi basesontweni zinyoka lokhu okunye kwezinto ezimbi ayekade ezithole ehlane okunye kwezinto ezinyenyayo kwakuyizinyoka futhi wacabanga lokho nje kuthi akube ngokukhathanisa okwedlula konke engikwaziyo wathi ninanzalo yezinyoka ubani onexwayise olakeli luzawona ningaqali ukuba nithi sisonta kulokhu nalokho ngokuba uNkulunkulu akambusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe lawa matshe akuthole ehlane nasogwini lomfudlana Isembe futhi ayikade lisebenzise ehlane libekiwe empandeni yomuthi akubonayo ehlane yonke imithi engathela isithele sihle uyazi lapho ayethola khona izinkuni zakhe zokubasa niyabo iyagawulwa iphonswe emlilweni kwenziwe izinkuni zokubasa ngawo niyabo umlezo wakhe wawungesiwo omfundiswa sesontwe inhlobo wawungo wemvelo ehlane Kodwa wena umlayezo ukuba awumemezele futhi wena ukukhona emlayezweni wakho ukuthi lo Mesiya ofanele afike futhi kuze kuthi khona lapha phakathi kwenu Gitigini ukhona obi phakathi kwenu eningamaziyo ozicathulo zakhe angifanele ukuzithwala uzonibhabhatiza ngomoya ongcwele nangomlilo. Ungubani Johana angazi. Kodwa ngelinye ilanga nakho kuza umuntu osemusha ehamba yehla ngomfula, umuntu obukeka ejwayelekile nje ese uJohane omdala ombhaphathizi wayemi laphaya, umprofethi omdala obusisiwayo, futhi wabuka ngaphesheya kweJordani wathi, bheka nento iwudlu kaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Ngazi kanjani Johane na yena ehlane owangitshela kuba ngihambe ngibhaphathize ngamanzi wathi, kuloya bona umoya wehlela phezu kwakhe nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele. Umlenze wakhe wawungena kuvela ngesimo sokubheka kwesayensi ezenkolo noma inqubo yesivumokholo ethize eyenziwe ngumuntu wawufanele uvele ngqo kuNkulunkulu. Ukuba umlayezo wakhe awubanyakazisanga kakhulu kangako bacabanga uthi ukubonile lokho ngingabaza kakhulu impela angibonanga lutho ngibhekile oye angibonanga lutho ngakho abapriti nabanye basho kodwa wakubona futhi siyazi manje wakubona impela wakubona kodwa ngiyaqaphela ukuthi kwatholani na akuzange kubanyakazise baphume ekulaleni kwabo baqhubeka ngokubanquma ikhanda lakhe okufanayo nje kodwa aku zange kubanyakazise kodwa kwayithola insali leyo ababenokuphila kubo leso sigejane esincane u-Ana noSimeoni nabambalwa balabo ababelindele bonke ukufika kwenkosi. No-Ana esethempelini eyimpumputhe umprofethikazi owayekhonza inkosi ngemikhuleko. Wase kuthi-ke ngolunye usuku ngenkathi ekumoya noSimeoni wayeprofethile futhi wathi indoda endala wathi umoya ongcwele wangitshela ukuthi angiyikubona ukufa ngingakamboni uKristu wenkosi. Ngani abanye baphrithi niyazi bathi umfo osegugile bandla uthe kuphambana kancane nje niyazi ngani olunye unyawo lwakhe selusethuneni manje nolunye luyashelela ngani myekeni kanjalo nje ube yindoda endala ehloniphekile kodwa usethe u. Kodwa niyabo wayenani na kwembulwa kuye ngomoya ongcwele. Leo yinto efanayo embulwa kini bantu kule ntambama. Umoya ongcwele ulethe lapha ngesizathu esithize. Obunye umoya ongcwele bukanye laba abapristi nabefundisi basesontweni lapha abavela eMethodist, Baptist, Katolika nabo bonke bafuqwe ngumoya ongcwele. Ihora selilapha. Ngakho umoya ongcwele wahamba phezu kwabo futhi kade bekubhekile belambile. Manje-ke nje ngolunye usuku niyazi babengena thelevishini ayibongwe inkosi ngalolo suku ngakho bona babesezansi phansi phezulu kwemimango esejudiya kwaba khona ingane ezelwayo inkanyezi yabonakala kanjalo njalo. Kodwa emva kwezinsuku ezisiyagalombili umama wangenisa ingane encane isongwe ngembeleko imbeleko. Ngiyatshelwa lokho kwakuyi babengenalutho yokwembesa kwakuyi indwangu encane esuswe ejukeni lenkabi. Ngiyatshelwa leyo kwakuyi imbeleko yakhe. Nakho ufika uJosefa nabo bengena nalengane encane sengathi ngiyababona omama bemele emuva ebangeni nezingane zabo ezincane nezihlotshisiweyo nakho konke bathi ake nibheke laphaya niyabo niyabo nangu niyabo wakhuleliswa yileya ndoda nangu engena lokho qelani kuye melani kude basecabanga into efanayo. Kodwa uMaria naleyo ngane eyigonile akwenzanga mehluko ukuthi bacabangani bayazi ukuthi ngakuyindodana ngabani leyo. Futhi linjalo lonke ikholwa elamukela izwi kaNkulunkulu enhliziyweni yawo angikhathali ukuthi izinqubo zithini niyazi ukuthi nini. Izithembiso zikaNkulunkulu lembulwa kini ngumoya ongcwele ngenkathi usibekelwa ngamandla akhe niyazi ukuthi likuphi. Awukho muntu onelungelo lokushumayela ivangeli azi ukuba usedibane noNkulunkulu emuva kuyingemva logwadule kuleso sihlahla esivuthayo okulapho kungekho nqubo yokufundisa ezweni engalichaza elidedise kuwe. Lapho kwenzeka kuwe angikhathali ukuthi izinqubo zithini wena ngufazi wakho. Haleluya. Ngizwa njengaleyo ndoda endala ekhalathi ebengikhuluma ngayo anginayo indawo phezulu lapha manje niyabo ngizizwa ngigcwala inkolo impela ngayesikhathi uma ngicabanga futhi kunjalo uNkulunkulu uqobo lwakhe wembulile kuwe. uSimeyoni wayenesithembiso ehlezi ngale lapho etatishela khona ngalokho kusa ngikagele ngahle ukuba kwakukade kukhona izingane ezingamakhulu amaningana ezangeniswayo njalo ekuseni cishe amajuda izigidi ezimbili nohafu ezweni nalezi zingane zingena neziningi zizalwa njalo ezithiweni eziyisishiyagalombili umama kwakufuneka eze anikele ngomnikelo wokuhlanjululwa futhi manje nakho kufika uSimeyoni ehlezi lapho niyazi mhlawumbe efunde umbhalo okuqwayo ka-Isaya angazi kodwa khona manjalo manje uma umoya ongcwele ukwenzele isithembiso umoya ongcwele ufanele usigcine leso sithembiso uma kungunkulunkulu ngempela yena uma umuntu efika bese esho into ethize unkulunkulu engayesekeli ayisiye umbhalo kwasekuqaleni nje khohlwa yiyo futhi uma ethi njalo futhi unkulunkulu esalokhu engayesekeli iselokhu iyiphutha isizathu unkulunkulu uhumusha umlayezo wakhe ungumhumushi wakhe yena akushoyo kufezeke khona unkulunkulu wathi mzweni ngokuba kuyiqiniso yilokho kuphela okuhluzile engqondweni uma ethi kuyenzeka futhi kwenzeke lokho kuyakusho kufanele kube ngaso sonke isikhathi iqiniso impela ngoba unkulunkulu akawakhulumi amanga futhi ngakho-ke nangu uSimeyoni ehlezi lapho ethatha kuhlushwa wayeyinsali wayezwile ngojohane nensali encane yalolo suku futhi nangu wayehlezi lapho elalele lo mbhalo ogoqwayo aze ngiqonde ukuthi azi ukuthi uJohane wayeza ngoba wayeyingxenye yensali izwi embulwa kuye futhi khona manjalo ngenkathi ingane ingena ethempelini kwase kungumsebenzi kamoya ongcweleke ukwembula ukuthi yase ilapho ngakho yena efuqwa ngumoya uyaphuma endlini encane yokutatishela wayehlela ngqo edabula ehholo wazithela kulowo muqa wabesifazane eza ehla ngqo ehamba ngakulowo muqa wabesifazane waze wafika ezansi lapho lengane encane yayikhona bonke babeqhela kuyo waqukula ingane wayigona wathi Nkosi salusumukisa ngokuthula enceki yakho ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho kulesi sikhathi omunye wabakhethiweyo abancane ngalolo suku akungu-Ana umprofethikazi wayehlezi laphaya eyimpumputhe ekhoneni wasukuma eyimpumputhe nangweze holwa ngumoya phakathi kwabo bonke abesifazane nabantu beminyana bengena bephuma ethempelini waze weza ngqo lapho umntwana uKristu ayekhona uma umangcwele wakwazi ukuhola wesifazane oyimpuputhe aye kuye uthiwani-ke ngeqembu lamaphentekostali afanele ukubona ngamehlo akho okubona na ngeke ngisaqhubekela phambili niyazi kusukela lapho kuqhubeke aphelani heyi ukuthi lelo bandla lifanele ukuthi lalisenqovanqoveni embi kakhulu kanjani futhi lifanele ukuthi lalikuye impela ngalolu suku kodwa kwazamazamisa insala encane njengoba ngishilo manje ake sibe qotho uma sibona lelo bandla likuleso simo namhlanje asifikile yini kuleso sikhathi futhi na manje bukani izinto ezizithembise nje zebhayibheli eziyokwenzeka ebandleni ngalesi sikhathi siyabona ukuthi kwenzekani ezweni futhi siyabona ukuthi lisekugcineni kwalo manje ake sibuke ibandla lona ibandla laba nezinhlungu zokuzala phansi kukaLuther manje siyazi kukhona iminyaka yebandla eyisikhombisa nezidunywe eziyisikhombisa kuleyo minyaka yebandla ngokwezambulo manje ngenkathi uLuther wayedingeka kuba avele ngempela kwaphosa ibandla ebuhlungwini bokuzala kodwa laveza uLuther kunjalo emva kwalokho langena enkathazweni futhi ngakho laveza uWesley kunjalo laqhubeka futhi laveza iPentecost ngasinye selezo zithunywa zomlayezo wazo zazamazamisa kubuyelwe ezweni umlayezo wonyaka wazo umlayezo wangokwebhayibheli lineza incwadi ephuma kuleyo izihlaziyo zezahluko ezine zokuqala zezambulo ifundeni masinya nje uma sesishicilele futhi iyafakaza ngale kwethunzi lokungabaza ukuthi umlayezo kaLuther wawuyini ukulungisiswa ukuthi ukungcweliswa kuyini indlela eqhubekayo elandelayo ngokuzalwa ngokwemvelo bese-ke kufika ama-Pentecostal impela manje qaphelani unyaka ngamunye wazamazamisa ibandla futhi ulinika izinhlungu zokuzala kodwa benzani na emva kokufika kwezinhlungu zokuzala esikhundleni sokuqhubeka nezwi bahlanganisa isigejane samadoda njengoba kwenza elokuqala nje kuyikho impela khona impela emva kokuzamazamisa kwabapostoli manje-ke silithola lichezuka futhi manje-ke sithola ukuthi nakho kufika abaningi babanye u-Agabus nabaningi baba guquli emuva ekuqaleni unyaka ngamunye wase wenzile njengoba nitadisha umkhandlu kwangaphambi kwe-Nicaea obaba ne-Nicaea nabo bonke emuva nikuthola konke phakathi lapho unyaka ngamunye wazanyazanyiswa ngaso sonke isikhathi isithunywa sivela no-isho kanje inkosi
She is in the worst stage that
manje selisezingeni elibi kakhulu ukuthi ngokumbhalo eselake laba kulo sisonyakeni webandla laseLaodikeya ocebile kodwa unyaka webandla ophuphuthekile elingakwazi kwakungekho ndawo eBhayibhelini lapho uKristu ake akhishelwa khona ngaphandle kwebandla kodwa unyaka webandla laseLaodikeya lisonyakeni omubi kakhulu libole ukwedlula konke elake laba yikho lathi ngihlezi njengendlovukazi kangiswele lutho kanti kawazi ukuthi uhambaze ngokuhawukelwa uphuphuthekile umpofu kanti kawazi yebo mnumzane wathi ngiyakweluleka kuba uze uthenge umuthi wokugcoba amehlo kimi ukuze ngivule amehlo akho futhi ngempela lokho kuzo umuthi kaNkulunkulu wokugcoba amehlo ngempela uzoletha ukukhanya ebandleni uma lifuna ukuvula amehlo alo kulokho uNkulunkulu akushilo. Kuphelani ngokushesha manje likulelo zinga ngale yakwethunzi lokungabaza sisonyakeni webandla laseLaodikeya. Manje isithunywa salo siyethenjiswa kumalaki sahloko sesine sethenjiswe ukukwenza nomlayezo uzobuyisela izwi ubuyisele abantu ezwini. Ukuzalwa kuzoba njalo lizobelethwa ngokuzalwa okusha ngokuvela ngokukamalaki wesine ebandleni lezwe namhlanje kukhona izinqubo ezimbili ezisebenzayo manje lalelisisana impela manje ngifuna ukubona uma nizothi amen kuloko zimbili izinqubo ezisebenzayo ebandleni lezwe namhlanje ngizokususa lokhu ehlombe lami bese ke ngedlula ngakho Sonke siyakwazi lokho lelo yizwi kaNkulunkulu nenqubo yobuhlelo nazo izinqubo ezimbili zisemsebenzini njengoba zazinjalo nje uJakobe noEsau omunye elandela umoya omunye elandela inyama futhi kuyini na uEsau noJakobe wayelwa ezizalweni zikamama kwaze kwaba ngishona sesikhathini abazalwa ngaso Futhi banjalo abamahlelo nezwi belwa omunye emelene nomunye kade benjalo selokhu uLuther uqala eletha inguquko yokuqala ngiyethemba lokho kulula ngokwenele ukuthi ningakuqonda niyabo lamadoda uma ecosha lokhu futhi iphume nakho angenza okuningi okuhluzile kukho niyabo ukukuletha endaweni ongathanda kuyo ngifuna nje ukubeka lembewu bese ke ngethemba ukuthi bayenza ize kuphileni Kaphelani niyabo ngikuhlela njalo kuyilokho Yesu sizathu lithola izinhlungu zokuzala ngoba ukhona ukulo phakathi kulo ukhona uSawu umuntu wezwe nje ukholwa impela futhi ulungile umfulungileyo uhlanzekile uziphethe kahle ukwazi kwami ngaye kodwa kazi lutho ngalelofa lobuzibulo uzalwe ngaleyo ndlela ubuzwe ngaleyo ndlela noJakobe angikhathali ukuthi uyini ufuna lelofa lobuzibulo ungomoya Futhi bona bobabili namhlanje usesizalweni sebandla kukhona inqubo enkulu ezama ukubunjwa ebizwa ngomkhandlu wamabandla omhlaba futhi esizalweni sebandla kuzophuma abantwana ababili amakeni nje amazwi ami izwe izwi lifanele libelethe ibandla elingumlobokazi wezwi ibandla lifanele libelethwe yilo umlobokazi kaKristu Labo abalala kuyo yonke iminyaka bayokwenza lo mlobokazi ophumela ezwini aphuma kulo njengokusuka ezinyaweni zakho uza ekhanda lakho liya ngokuba likhulu futhi ufanele ube nokuningi kanjalo njalo njengomzimba ukukhula uyaphezulu kanjalo nomzimba kaKristu ukukhula uyaphezulu futhi kothi ke ekugcineni inhloko yoza kuwo inhloko yawo iyofika manje uma sikaphela ngoba wonke uhlangene enhlokweni inhloko iyaphenduka idonsa kodwa lezi zinqubo ngeke zikhule ziphuma kuwo ngoba inqubo futhi ingeke yathela ukuluthukela ungeke wathela isikhake sikakolo kodwa kukubili kusensimini efanayo uniselwa amanzi afanayo nokukhanya kwelanga okufanayo okunye yizwi okunye kusilo izwi Nalawo babini bayalwa kadebelwa selokhu kwaba sengupukweni yokuqala futhi basalwa manje angidingi ukuba ngibe ngisaqhubeka nalokho ngiqhubeke na impela niyazi ukuthi ngikhuluma ngani yebo mnumzane nakho lapho esikhona nakho lapho enikhona inqubo ukuyiphi inqubo na ake nicabange nje manje ukuba nani kade niphile emuva kwezinye izinsuku phansi kokuhlukunyezwa abaprofethi bakaNkulunkulu namazwi aphumayo yilophi uhlangothi enani ofuna ukuba ngakulo emuva lapho na awu ninokukhetha okufanayo namhlanje lilungiselela ukuzala izwi eliphelele emuva lapho nezwi lizela izwi Mlobokazi njengowe wesifazane uyingcenye yowesilisa uthathwe kuye ngakho ibandla lizofanele libe ibandla ligcina izwi lonke izwi iBhayibheli hayi izinqobo liphedesho noma lutho olwenezelwe kulo liyodingeka libe ngelingacutshwe nalutho limsulwa izwi eliyintombi kunjani futhi ngezinsuku zokukhanya kukaluda ngenkathi kuvala ibhawodi lebandla ukuphoca kukaluda laya phansi kwezinhlungu kodwa uyaphuma abalungileyo bayakuphila ngokukholwa futhi lesi akusiso isidlo manje siyathola ukuthi phansi kwezinsuku zikajohn wesley laba nezinhlungu futhi kodwa kwabakhona uwesley ozalwayo kodwa wenzani na wabuyela emumva ngo njengoba kwenza umama Kase kuthi phansi kwezinsuku zamaphentekostali uyihlo nonyoko bayaphuma phansi kwaleyo nto futhi bayizonda baphumela emgwaqeni unyoko engafake emasokisa besifazane eshaya ikanye eyidala lethini futhi ekhuluma ngobhaphathizo kwamongcwele nesigingqi esithile esidala babelala phandle emizileni yamathilamu bahlale kusuku bonke ejele futhi thina sinesitatshi kakhulu futhi sibuyele ngo sangena enhlanganweni futhi sazenzela thina inkukunkucu efanayo badonsa abantwana babo bababuyisele ngokulokho abaphuma kuko ukubaba bebengakuquka ethuleni labo bebeyoba namahloni ngani ngiyazi ukuthi lokho kunzima kodwa kuyiqiniso wena uthi bengicabanga ukuthi ubumathanda abantu uma uthando lungaqondisi pho ungaluveza kanjani uthando na uthando luyaqondisa futhi ngiyalithanda izwe ngiyalishisekela ibandla likaNkulunkulu Nokubona lezi zinqubo eliphela phansi kwemibhedesho kusuka kubona noNkulunkulu ememezela izwi lakhe ukuthi liyiqiniso futhi basalokhu bebambelela kuyo. Amen. Lokho kuqinisile niyazi ukuthi kuyiqiniso mfowethu, dadewethu. Lokho nje yilokhu leyo indlela elula. Yo kukusho akusikho ukuhlaziya kwesigreki nezinto kodwa ukuhlaziya nokukhombisa umqondo ohluzile impela ningakuqonda lokho okubili nokubili kune niyabo manje siyazi ukuthi lokho kuqinisile manje izwi lifanele liveze umlobokazi kodwa inqubo endala ifanele igcine umfanekiso wayo ifanele iveze uIsawu owathengisa ngamafa obuzibulo ba Nakho kufika ngiyakuzwa ngathemba ukuthi anicabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa uma ngihlanya ngiyekeni ngizizwa ngikahle ngalendlela ngingono ngalendlela kunoma nganginjalo ngenye indlela ngikahle ngihlanye ezweni ngiyazi ukuthi ngikuphi ngiyazi ukuthi ngimi kuphi
Look it's going to produce a stillborn baby
Ngoba izoveza ingane ezalwe ifile inqubo yokufundisa ezohlanganisa onke amahlelo ukuveza uYesu ozonda uJakobe Amen Ngiyathemba ukuthi niyakubona elizalwe lifile ihlele lifile onke ihamba ndawonye Oh makholwa ezwi ayelani umlayezo wami ngizweni Hayi umlezo wami kodwa umlezo wakhe awumemezela ngokugcelile ukuthi uyiqinise ifanele nikhethe ndawondawo ngeke nahlala nithule emva kwalokhu nifanele nizikhethele niyakhumbula ngolunye usuku ezansi eweswatho lapho ngalokho kusa kulokho kudla kwasekuseni ukuthi inkosi yangivumela kanjani ukuba nginibonise lowo kolo na ukuthi ukhule kanjani wedlula kuluda wedlula kuwesley nezithakaza kanjalo njalo imiqumbe emincane isombululeka onke amabandla emelwe ohlangeni lokusanhlamvu wayesehla ngo eyongena kulo kolo njengoba kwakunjalo futhi kwakukhona lelo khoba elincane libukeka nje impela lifana nohlamvu lwangempela lukakolo uma uphuma futhi ubuke uma ungawazi ukolo wakho uyothi unokolo lapho kodwa yikhoba nje bese ke uvula lelo khoba akukho kolo lapho nhlobo Emumva le kukhona umqumbe omncane wokuphila ovelayo uthatha ingilazi bese ubuka. Ngenkathi iPentecost kuqala iphuma kwakusondelene kakhulu uJesu washo kuMathewu wamashumi amabili nane lamashumi amabili nane uyodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka. Kwakuzokwenzani na ukwesekela uhlamvu. Njalo na manje itshakaza bukani lapha udlebe alubukeki lufana nohlamvu olungenile kanjalo nentshakaza kodwa kubukeka kufana kagudlwana nalo nekhoba lifana kakhulu nalo kodwa kusalokhu kungesiwe ukolo ngumthwali wokolo. Aniboni yini ukuthi leyo milayezo uze nobuhlungu bokuzalana kodwa ukuphila kwasuka kwaphuma khona lapho kuba kuye emlayezweni olandelayo. Ukuphila kwaphuma ngqo kuluza kwangena emlayezweni kaWesley, kwaphuma ngqo emlayezweni kaWesley, kwangena emlayezweni womaPentecostal. Manje sekuyisikhathi futhi ukusuka ekhobeni. Yini ndaba na kukhona imvelo kuso sonke isimo imemezela ukuthi uyiqinise. Manje ngiyabona ukuthi kungani nicabanga ukuthi ngiyahlanya. Mhlawumbe nginjalo njengoba ngishilo kodwa kukhona into kimi angikwazi ukuyekisa angizange ngiyibeke lapho ayifiki neze ngokwami ukukhetha uNkulunkulu futhi uyakuqinisa ukufakazisa ukuthi kuyiqiniso ukukwenza iqiniso. Akusikho ukuthi kukhona engimelene ngakho noLuther noWesley amaPentecostal noma amaBaptist noma ubani anginalutho engimelene ngalo nomuntu inqubo yilokho engimelene nakho ngoba izwi limelene nayo. Hayi abantu kubani labapriesti nabefundisi basesontweni abahlezi lapha namhlanje bebengeke babe lapha uma bebelalele inqubo kodwa bebenesibindi sezwi kaNkulunkulu kuba baphume futhi balemukele. Haleluya! Kusho ukuthi dumisani uNkulunkulu wethu ngeke kunilimaze. Kusho ukuthi makube njalo. Ngiyakholwa, ngiyakholwa ukuthi yazi ukuthi liqiniso, liqinisiwe ukuthi liqiniso ngolunye usuku niyothola mhlawumbe isikhathi sesedlule. Manje phekisisani, phekisisani. IBhayibheli lathi umkalo uzilungisele ekupheleni konyaka. Wazilungisela kanjani na ukuba abe ngumkalo futhi wenzani na soboni yengubo ayembethe na izwi lalo uqobo wayembethe ukulunga kwalo lilokho ke liqinisile niyabo umbono qaphelani sengivala nje manje ngifuna ukusho lento eyodwa ngaphambi kokuvala nje yilokho okungiholele ukuba ngisho lokhu manje kungisho kanje inkosi uma umuntu ubengasho lokho ngaphandle kokubeka ekucabangeni okungokwakhe ubengaba ngumzenzisi futhi ufanele aye esogweni ngakho kunjalo. Ukuba ubengazama ukuthola isigejane sabantu, abantu abahle njengalaba futhi abaduwise ngani, ubengaba ngudevele esenyameni yomuntu. UNkulunkulu bengeke amhloniphe, nicabanga ukuthi uNkulunkulu ubengahlonipha udevele noma amanga na lutho. Niyabo kweqa ngaphezulu phezu kwamakhanda abo futhi abakutholi udonsela abakhethiweyo ngaphandle. Bukani bonke abaprofeti onyakeni ukuthi wabathola kanjani abakhethiweyo. Bukani kuza kwehla ngisho nasekuqweni njenge ibandla leRoma Katolika lashisela uJohn of Arc esigcotsheni ngokuthi ungumthakathikazi kunjalo. Kamuva bathola ukuthi wayengesuye wayengongcwele usobala benze ukuzihlawulisa akhupha amathambo abapriesti base bewaphosa emfuleni kodwa niyazi kodwa lokho akukucazeluli ezincwadini zikaNkulunkulu. Kabo babezophethe ingcwele ngaye naye niyabo futhi cishe naye ufana kakhulu nje njengoba nginguye. Ngakho siyaqaphela bukani abantwana bakhe bukani indawo yakhe phezulu phaka bukani ukuthi bangaki ababulalayo ababulawayo bukani ukufela ukholo futhi nibone ukuthi bangaki owabulawa lapho niyabo akunjani. Kodwa ukusho kwabantu lokho akukwenzi kube njalo. Kuyilokho kwasho uNkulunkulu futhi uyakufakazisa ukuthi kuyiqiniso bevinyani konke nibambisise okuhle. Manje siyathola manje lapha cishe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngokunye ukusa ngangihamba ngiphuma endlini base kufika umbono. Uthe ngiphosela inselelo noma ubani lapha owazile kuyo yonke leminyaka kuba asho noma ngasiphi isikhathi inkosi eyakuyangivumela ngisho uisho kanje inkosi ngaphandle kwalokho okwenzekayo. Bangako waze ukuthi kuyiqiniso phamisa isandla sakho kunjalo. Ukhona ongakhuluma okuphambene na kuyiqiniso. ningasinaki inhlobo isithunywa bukani umlayezo okuyiwo yilokho-ke akusikho lokho ningamnaki omncane onempandla niyazi umuntu ngoba nje isidalwa esingumuntu nje konke futhi nje sonke siyafana kodwa sisani ukuthi kwenzekani yilokho okukumemezelayo kwathathwa manje ngiyazi abantu basho zonke izinhlobo zezinto futhi siyazi ukuthi inqwaba yakho ayilungile ngeke ngaphendula ngalokho omunye noma imuphi umuntu akushoyo ngifanele ngiphendule lokho engikushoyo ngingasho kuphela ukuthi kuyiqiniso noma cha futhi yimi enginesibopho ngakho hhayi okushiwo ngomunye umuntu ngeke ngehlulela muntu angithunyelwanga ukwehlulela kodwa ukushumayela umlayezo aphelani ngangizoba nalokho ibandla eliyoba yikho futhi ngathathwa omunye engangingamboni futhi ngahlaliswa phezu sengathi indawo yokuma futhi ngezwa umnyuziki omnandi ukwedlula wonke engake ngawuzwa futhi ngabuka kuza nesikhetshane samaninikazi amancane cishe ebukeka sengathi anemi-o lapha eminyakeni engamashumi amabili ishumi nesishiyagalombili amashumi amabili futhi onke ayenezinwele ezinde futhi ayegqoke izingubo ezehlukene uhlobo izingubo futhi ayemasha njengokuphelele nje ngesinyathelo nalowo myuziki ngakho konke futhi ahamba esuka ngakwesokumele sami ezungeza kanje futhi ngawabhekisise futhi ngabheka-ke ukuba ngibone ukuthi ubani owayekhuluma kimi futhi angikwazanga ukubona muntu ngase ngezwa ibhendi yomculo wokuzibinya uza futhi lapho ngibheka ngakwesokudla sami ukhuphuka ngapha ubuya nakho kuza amabandla ezwe namanye ngalinye ephethe ifulege lawo lalapho ayivela khona enye yezinto ezibukeka zingcole kwedlula konke engake ngakubona empilweni yami futhi ngenkathi ibandla lasemelika likhuphuka lalilibi kabi kwedlula konke engake ngakubona ubaba wasezulwini ngumahluleli wami babegqoke lezi ziketi ezimpunga ezifethezelayo njengenye lamantombazane asebharini kungekho mhlane kuso phezulu lapha bekulengise njengesiqephu sephepha elibukeka liyimpunga futhi njengokudansa ihula uvevezelise izingalo upende isikhindi izinwele eziphunguliwe ukubhema osikilidi nokutwista lapho ziya emculweni ukuzibinya ngase ngithi ngabe lelo yibandla lase-United States na nephimbo lathi yebo yilo futhi ngesikhathi edlula ayekubamba kanje bese ebeka iphepha phambi kwawo ngenkathi edlula ngaqala ukukhala ngacabanga nje kukho konke ukuzikhandla kwami nakho konke engikwenzile nayo yonke into thina befundisi esiyisebenze ndawonye futhi bazalwane angazi ukuthi ningakholwa kangakanani ngale mibono kodwa yiqiniso kimi yekuhlela njalo kufakazisa ukuthi kuqinisile ngenkathi sengibona lokho futhi ngazi ukuthi kwakwenzekeyani inhliziyo yami kwathi mayephuke kimi ngenzeni na ngikugeje kanjani na ngihlale ngqo nalelozwi inkosi futhi bengingakwenza kanjani na ngacabanga kungani unginike umbono esikhathini esinezide sedlule futhi wangibona lapho na ngase ngithi awu ngabe bazokwehlulelwa na wathi iqembu likapawulu nalo ngathi ngishumayele izwi elifana nayo alishumayela elo somabhizinisi abangamakristu lalinendatshana yakho ngase ngithi ngani na kungani kufanele kube njena na masibone sesikhejane sezifebe sedlula kanjalo zonke zigqoke kanjalo futhi sabizwa ngokuthi ibandla likankosazana USA ngavele ngaquleka manje-ke ngokuqondile ngezwa lowo myuziki omnandi ngempela ukuza futhi nakho kuza lowo mlobokazi omncane ofanayo wedlula futhi wathi yilokhu okuphumayo nokho futhi ngenkathi edlula ufana ncamashi nalowo owayenjalo endaweni yokuqala ehamba ngesinyathelo somyuziki wezwi likankulunkulu emasha edlula futhi ngenkathi ngikubona ngama lapho izandla zombili siphezulu ngikhala kanjalo lapho ukuthi kudwe kimi ngangimi egosini lami phandle lapho ngibuka phandle ngaphesheya kwensimu ngqo yini uzoba ngumlobokazi ofanayo uhlobo olufanayo owakhiwe ngohlobo olufanayo lwempahla ayeyilo endaweni yokuqala manje fundani umalaka wesine futhi nibone ukuthi asifanele yini kuba nomlayezo ngezinsuku zokugcina oya kuphendulela izinhliziyo zabantwana zibuyele kobaba, zibuyele emlayezweni wePentecoste wasekuqaleni, izwi ngezwi. Bafowethu, silapha manje leli bandla lifanele lithole isibonakaliso nophawu lwalo lokugcina. Siyathola lapha embhalweni, niyabona manje, niyabo izinhlungu zokuzala ezinkulu okukulonyaka waseLaodikeya kuyakhathaza. Ibandla labo lizalwa ngokusho, hhayi ayisoze yabakhona enye inhlangano noma ubani uyazi ukuthi njalo uma kuphuma umlayezo. Buza laba usomlando emva kokuba umlayezo usuphumile, kuphuma inhlangano kuwo u-Alexander Campbell, konke okunye uMartin Luther nakho konke benze inhlangano ngawo. Futhi ngowejwayelekile umlayezo uhamba kuphela cishe iminyaka emithathu. Imvuselelo lona ubuhamba iminyaka eyishumi nanhlanu futhi bekungekho nhlangano evela kuwo. Ngani ikhoba laba ngelokugcina? Sisekupheleni. Niyazibona inhlungu zokuzalana? Niyabona ukuthi yini indaba na? Insali nje eyokhishwa, insali nje eyokhishwa. Futhi ingakho ngikhala futhi ngikhamelela futhi ngifuqa futhi ngibeke eceleni wonke umusa womuntu wasemhlabeni ukuba ngifumane umusa kuNkulunkulu futhi nje ngiqhubekela phambili ezwini lakhe. Lisebuhlungwini yileyo indaba. Izozala lifanele lenze ukukhetha kwalo. Isandla silubayo sisodungeni. Sibona umhlaba osuthi nje awulungele ukuhamba kunjalo futhi sibona ibandla libole kakhulu selithi alilungele ukuhamba lezinhlungu zokuzala ukukho konke okwakukho kokubili izwe nebandla. Futhi sekuthi akube khona izwe elisha elizozalwa nebandla elisha elizalwayo ukuba siye kulo lesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Siyakwazi lokho. Bukani uNkulunkulu ulinika futhi lalelani kulokhu nisondele. Ngizobe sengivala-ke isibonakaliso salo esesinge sokugcina, umlayezo walo osungowokugcina, isibonakaliso salo esesinge sokugcina. Isibonakaliso salo esesinge sokugcina singukuthi ifanele lingene esimweni njengoba lalinjalo ekuqaleni izwe ibandla. Kukani ukuthi lalinjani ekuqaleni yonke leyo minyaka ngaphandle kusukela kuMalaki kuze kube nguJesu? Libukeni yonke iminyaka manje, libukeni konke emuva lapho konakala abangena kukho. Bukani umhlaba ukuthi wawunjani isikhathi ngasinye njengasemihleni kaNowa, kanjalo njalo. Uzofanele ube sohlobweni olufanayo olumfanekiso, futhi siyakubona lokho njengoba kwenzeka emihleni kaNowa. Sibona zonke lezi zinto zikwenza iphethini nje. Manje-ke sithola isibonakaliso esisodwa esesinge sokugcina kulokhu, isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili. UJesu wathi, njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Ngokuba njengoba kwenzeka eSodoma, niyabo manje uJesu wafunda iBhayibheli elifanayo, uGenesisi ofanayo esimfundayo manje. Sondelani, ingakugeji iBhayibheli elifanayo esilifundayo uthi Yesu walifunda futhi wathi ebandleni lakhe, bukani emumbo futhi nibone nxa imihla seSodoma ubuya futhi abantu abaphendukezelwe, amadoda elahlekelwa okwawo kwemvelo. Bukani ubungqingili ukuthi kwanda kanjani emhlabeni wonke namhlanje ephephandabeni khona maduze nje. Anibolithatha e-ofisi lami futhi nifunde izincwadi ezivela komama ngabafana babo, nobungqingili buyanda. Ngiyacabanga bungamaphesente angamashumi amabili noma amashumi amathathu e-California yodwa ngaphezu konyaka odlule. Isikhulu isikhetshane sabantu ngisho bakahulumeni kufakazeleke ukuthi bangongqingili. Ninamadoda kahulumeni, niyakwazi lokho. Iphephabhuku lenu ngalifunda nasezintweni ezehlukene eyenzekile. It's coming, the wrath of the living God. Umani ngina kuqonda okuyikho kumbhalo yilokho impela uNkulunkulu athi kuyokwenzeka okhuluma ngolimi makakhulekele nokuthi ahumushe futhi lokho kuba iqiniso ngitshele iqiniso onake uNkulunkulu ulapha eliqinisa iqiniso lokho kuqinisi manje bukani wawuyini lowo mlayezo ugcina uJesu awushona njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma manje bhekisisani ngaphambi nje kokuba izwe labe zizwe ishiswe umlilo manje zamani uqonda kwenzekani na awukhona esikhejane sabantu amalunga ebandla elisivivi njengoloti neqembu lakhe ezansi eSodoma wawukhona omunye umuntu owayesevele ephumile kulo wayengekho kulo kwasekuqaleni nje lowo kwakungu-Abrahama lo owayenesithembiso sendodana ezayo niyaqonda natha nini amen kulungile futhi manje ngaphambi nje kokuba uvuthondaba lwembubhiso lufike uNkulunkulu wabonakala ku-Abrahama ngezimo eziningi kodwa ngase isikhathi ubonakala njengomuntu wayengumuntu futhi ukuphukela kuNkulunkulu manje wena uthi awungesuye umuntu kwakunguNkulunkulu ekumuntu u-Abrahama wambiza ngokuthi Elohim awungumuntu uthi bukani wahlala phansi efulathele ithende wayesethi uphi uSara umkakho na wathi usethendeni emva kwakho wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila ukuthi ngikwenzele isithembiso noSara wahleka wayesethi uhlekeleni uSara na nabo manje yilokho okwakwenzeka ngalolo suku ukukhombisa nje isibonakaliso sokugcina u-Abrahama asibonayo iqembu elikhethiweyo ladonselwa ngaphandle likude neSodoma manje ningawugethi lo mzekeliso noma ngabe yini eniyenzayo iqembu yalikade lidonselwe ngaphandle elalingekho eSodoma kwase kuqaleni nje kodwa izingelosi ezimbili zehla zayongena eSodoma futhi ngenkathi sezifika ezansi lapho sithola uLoti futhi yamthola esesimweni sokuhlubuka bonke ombengeli nezimpendukezelo niyayazi indaba kodwa ikhona iyahlala no-Abrahama yayingu-Elohim zashumayela ivangeli ezansi lapho zishumayela izwi zabashaya baba izimpumputhe futhi abakwazanga ukuthola umnyango yilokho-ke namhlanje kodwa leyo eyayineqembu eladotselwa ngaphandle yenze isimangaliso phambi kuka-Abrahama ukukhombisa ukuthi yayingubani futhi yayino-Abrahama yathi uhlekeleni uSara na mayelana nale ngane futhi uSara yaphuma wayesethi akahlekanga yayisithi kodwa yathi uhlekile futhi yayizombulala khona lapho ukuba wayengesiyo ingxenye ka-Abrahama kanjalo uNkulunkulu beyosibulala kuba sasingesiyo ingxenye kaKristu isihawu sikaKristu sonke sisibambe ndawonye thina bangabazi neziphendukezelo ezwini kodwa qaphelani ukuthi kwenzekani uJesu uphenduka uyajika manje futhi uthi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuyakuba njalo ngesikhathi sokuphela lapho indodana yomuntu iqala ukuzembula yona niyabo indodana yomuntu njalo eBhayibhelini umprofeti niyabo fika ngegama elithathu lendodana indodana yomuntu indodana kaNkulunkulu indodana kaDavide niyabo futhi walimemezela igama lakhe indodana yomuntu ngoba lowo ngumsebenzi ewenzile umprofeti mboni wathi emihleni njengoba kwenzeka kuNowa ngenkathi indodana yomuntu iqala ukuzembula yona leso kuyoba isikhathi sokuphela manje ake sicabange nje umzuzu nje alikaze izwe libe nesithunywa phezu kwezwe sibe nabo ofeni osanki umudi ofeni ono unox ucalvin kanjalo njalo umhlaba wonke jikelele izithunywa ebandleni kulezi zinhlungu zokuzala kodwa asizange sibe nomuntu ophuma nomlayezo umhlaba wonke kuze kube ilolu suku igama lakhe eligcina ngo-HAM okwezinhlamvu ezisithupha ABRAHAM HAM izinhlamvu ezisikhombisa. Sinaye namhlanje othiwa nguGRAHAM izinhlamvu eziyisithupha nesithupha inombolo yezwe usuku lokudalwa. Lake laba nini izwe nomuntu phansi kuyongena kulo manje eshumayela phansi kwi-cosmos ezansi lapho ezweni ezansi lapho ebizela abantu ngaphandle. Phendukani, phendukani, nibhubhe noma niphume kulo kuze kube yilo nyaka na. U-G-R-A-H-A-M bukani ukuthi wenzani eshumayela izwi ebhukuthekisa abangaphandle ebiza phumani isithunywa esivele kuNkulunkulu. UJesu wathi lokho kuyokwenzeka lapho nje indodana yomuntu iyozembula yona. Manje lokho kubuphi lokho nangaphandle lapho ezimisweni zebandla izwe futhi baqala ukumzonda umuntu ngakho. Kodwa khumbulani kwakukhona iqembu futhi elaliyiqembu likamoya, iqembu likaJakobe, hayi iqembu lika-Esawu. Kukhona iqembu likaJakobe lalibheke indodana lelo lalingekho eBhabhiloni futhi bemukela isithunywa. Niyaqonda na? Abrahama, A-B-R-A-H-A-M, bemukela isithunywa, nesithunywa yini eyayinkulu, into egqamile esiyenzile, ukukhombisa ukuthi wawusesikhathini sokuphela na, sehlulela imicabango owawusemqondweni kaSara. Futhi uJesu indodana kaNkulunkulu eyenziwa inyama, ukukhombisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu uyobuya wehlele kulelo qembu elikhethiweyo elincane ngesikhathi sokuphela futhi izembule yona ngendlela efanayo.
First pains. Oh brother, please.
Izinhlungu zokuzala, oh mfowethu, siza uzame ukuqonda, zama kanzima. Vulani izinhliziyo zenu, umzuzu nje. Bukani kuKristu. Lo uNkulunkulu ofanayo ukhona lapha manje. Lo ofanayo wethembisa lezi zinto futhi uma azethembisa unamandla ngempela okuzenza. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje, ngifuna nje nicabange ngesizotha.
Father, it's in your hands now. I don't know what I can do.
Baba, usezandleni zakho manje, wenze konke engingakwenza. Ngikhulekela ukuthi uzobasiza abantu ukuba baqonde. Imbewu itshaliwe, thela amanzi, umoya phezu kwayo, Nkosi, futhi iniselele inkazimulo yakho. Uma ngenze iphutha, Nkosi, engingaqondile ukulenza, ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzolihumusha kahle ezinhlizweni zabo ukuze babone futhi baqonde. Siphe khona, Nkosi, egameni likaJesu ngiyakhuleka. Amen. INkosi nibusise, ngiyanithanda. Lo uNkulunkulu oshumayele lelizwi, lo uNkulunkulu obophezelekile ngalelizwi, bophezeleke kuphela ngokulisho, nguye ozoliphilisa. Lo uNkulunkulu ofanayo ulapha manje. Bangaki khona lapho onesidingo na? Phakamisa isandla sakho. Ngabe wethembisa ukuzenza lezi zinto ngezinsuku zokugcina na? Manje ngibhekeni, manje kunjengoPetru noJohane bathi sibheke, kube sengathi nabo wamtshela. Manje bhekani ngapha, manje ngiyacela ningayaluzi lena impela. Ngiyazama yonke inhliziyo yami ngaphakathi kwami. Hloniphani ngokuzithoba ngempela. Niyabo ngamunye wenu umoya, uma ninyakaza kusobala ngumuntu ngamunye. Ngizama ukubamba ukukholwa kwabantu. Owesifazane omncane wedlula wayesethinta ingubo yakhe, waphuma wayesehlala phansi. UJesu wamtshela ukuthi yayini inkathazo yakhe futhi waphilisa. Futhi manje wethembisa ukwenza lokho futhi indodana yomuntu iyozembula yona njengoba yenza eSodoma. Izwe likuleso simo, ibandla likuleso simo, manje ngabe uNkulunkulu uligcinile izwi lakhe na? Bonani uma eligcinile noma cha. Sibe nezibonakaliso ukuxhuma ukukhuluma ngezilimi, isiprofetho kanjalo njalo, kodwa lindani, kukhona esinye isibonakaliso. Oh, sineziningi izilingiso zokwenyama, lokho nje kwenza okwangempela kukhanye noma yiliphi idola mbumbulu lifanele lenze elangempela likhanye. Manje khulekani, kholwani nje, nginiphosela inselelo ukuba nikwenze lokho. Phekani futhi nikukhole enginitshele khona. Bangaki abakukholwayo lokhu ukuthi kuyiqiniso na kathali ukuthi ngubani kuphi. Ngizovele nje wonke umuntu phakathi lapha ngokwazi kwami wesihambi uqobo ngaphandle kukabuildau nomkakhe behlezi khona lapho ngokubazi kwami. Ngicabanga ukuthi ngiyabazi lo mshumayeli omncane lapha wasejalimane ehlezi lapho futhi umfowethu futhi abantu ababili noma abathathu behlezi khona lapho. Omunye emuva ngale ezethamelini bukani emuva le nginiphosela inselelo ukuba nikhole ukuthi enginitshele khona kuyiqiniso. Kuthiwani mayelana naleyo ngelosi yenkosi yehla emfuleni ngaleya eminyakeni engamashumi amathathu nantathu yedlula futhi yenza lokhu kuphawula na? Ngazi kanjani na? Nomelusi wami uqobo wamabhaptisti wangixosha ebandleni wathi wonje waba nephupho elesabisayo Bhili, ngathi iphupho elesabisayo lutho. Dr. Davis, yileyo ndlela wena indlela othatha ngayo ungavele uthathe ngisho nekhadi lami lenhlanganyelo. Bengazi ukuthi bekuzoba khona omunye ndawo obezolikholwa uNkulunkulu ubengeke athumele umlayezo ngaphandle uma kukhona abazowemukela. Oh, impela ngenkathi ngiya phambili ngikhulekela abagulayo ngokuhle kakhulu, kodwa ngenkathi ngiqala ukutshela iqiniso lezwi manje-ke kwehlukile. Enifanele nazi wonke umlayezo ubungaleyo ndlela. UJesu wayemangalisa ngenkathi eyongena endlini yokukhonzela futhi ephilisa abantu nakho konke, kodwa ngenkathi ehlala phansi ngolunye usuku wayesethi, mina nobaba wami simunye. Oh, lokho kwakwenza. Uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo, aninakuphila kini. Akazanga wayefuna ukubona ukuthi ubani oyoma ngakuye. Icabangani isitoku sinodokotela nezinto sithi lowo muntu ngani uyindlabantu, sidla inyama yakhe siphuze negazi lakhe na? Akazange akuchaze. Kodwa noma kunjalo lelozwi lalibambelele lowo apostoli, babengenandaba, babengaliqondi, balikholwa noma kanjani yabo. Bazi ngoba babeyibonile imisebenzi kaNkulunkulu futhi bazi ukuthi kwakuyiyo wathi yiyo efakaza ngami. Nango owesilisa owesifazane ehlezi khona lapha ephakamise izandla zakhe. Manje ningangibiza ngohlanya uma nifisa, kodwa leyo nsika yomlilo efanayo eyahola abantwana bakwa-Israyeli bedabula ehlane iphezu kwalowo wesifazane ngqo. Manje khumbulani uJesu wathi kusesikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho niyongibona nina ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe ukumbelwa. Watshela abaJuda wathi wayeyileyo dwala elalisehlane, wayeyileyo nsika yomlilo, nginguye enginguye. Ubani owayenginguye leyo nsika yomlilo nesosihlahla esivuthayo? Kunjalo na futhi wenziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu, wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu ukuze abuye ngesimo sikamongcwele. Futhi nangu unathi namhlanje izithombe zesayense ezithwetshulwe kuyo, nangu ukufakazisa okwedlula noma isiphi isithombe sesayense noma yini, ilapha ukufakazisa ngokuba inguye mina indodana yomuntu ngiyakwembulwa ngalolu suku. Manje nanso ngiyibuka ngqo. Wena uthi uyayibona, uJohane wayibona naye, kodwa bonke abanye abazange. Mukani ukufakazisa manje lo wesifazane uyisihambi kimi, angaze ngimbone empilweni yami, kodwa unokuthile okungalungile ezithweni zakhe azikhulekelayo. Ngabe kunjalo nenekazi? Ubele kuhlinzwa kuso lewe indoda yakho ehlezi eduze kwakho, usuyewa lapha ungowaseCalifornia, igama lakho nguRoland. Inkathazo yesisu sakho isiphelile nayo mnumzane, ubunenkathazo yesisu ubungenayo na? Awu, konke sekuphelile, mlenze wakho usuphelisiwe. Ngalolo suku indodana yomuntu, lapha ohlezi khona emuva okwedlula lapha, nathi indoda, indoda ikhaladi, kukhona okungalungile emehlweni ayo. Yebo, yona umsebenzi wayo ewenzayo yenza ukuthize mayelana nemoto, ipolisha izimoto, umshayeni zimoto. Kunjalo amehlo akho aya ngokuba mabi, ukholiwe nje, awukholwanga na into ethize eyisimanga ngempela yenzeke kuwe. Igama lakho lokuqala ungufred, kunjalo igama lakho lokugcina ungukhon, kunjalo. Ziyakholwa manje na amehlo akho awaseze ukuphinde akuhlupheke. Angaze ngiyibone indoda ngaphambili empilweni yami. Indoda ngemuva impela emva kwalapho ayisiyo eyalapha futhi yaseCalifornia ineqolo elibi. Mnumzane Owens, nguwe lowo. Inkosi uJesu iyakusindisa.
I've never seen the man in my life. Know nothing about him. I'm just following that light as it goes.
Angaze ngiyibone indoda empilweni yami. Angazi lutho ngayo. Ngilandela nje lokho kukhanya njengoba kuhamba. Uma nikholwa konke kungenzeka kulabo abakholwayo. Umfomncane othezi lapha unesibhono ufake izibuko nesudu yempunga. Fred, uNkulunkulu uyakuphilisa uma ukukholwa. Uzokwemukela na ulungile. Angikaze ngimbone empilweni yami. Unkosikazi Holden ehlezi laphaya ukusuka kuye. Uguliswa amehlo. Angimazi wesifazane. Angikaze ngimbone empilweni yami. Kodwa lelo iqiniso. Niyabo uma nikholwa. Ukhayelani sisi na? Unokugula kwemizwa, isishiso semithanjana yomoya, inkathazo yenhliziyo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Uhlezi egcineni kwesihlalo lapho. Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke uJesu Kristu uzokusindisa. Konke lokho kugula kwemizwa kuzosuka kuwe. Uzizwa sengathi usubuyele esimweni sakho esifaneleyo. Udeveli uqamba amanga kuwe. Uyakwemukela na? Manje phakamisa isandla sakho uthi ngizokwemukela. Ge, okay, sekuphelile. Yini? Leli bandla ledlula ezinsungwini zokuzala, ngingenze ukukhetha kwenu manje ebukhoneni bakhe na? Nginikhombise lona impela izwi athi yolenza. Ufunisisa kuyo yonke lendlu, buza noma ubani oke washaywa, noma kwakhuluma naye, kumbe noma kwakuyini, futhi nibone ukuthi ngake ngababona yini, ngabazi kumbe noma yini ngabo. Nicabanga ukuthi umuntu ubengakwenza lokho na? Lokho akunakwenzeka nhlobo ukuba lokho kwenzeke. Awu. Kuyini na indodana yomuntu yezi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikahle ngothi zombili lahlulela umoya ezimfihlo zezinhliziyo njengoba impela nje lalinjalo ngenkathi lenziwa inyama laba emhlabeni endodaneni kaNkulunkulu manje seliyembulwa indodana kaNkulunkulu njengoba izele ukubizwa umlobokazi yaphume kuleyo nqubo kumani kuyo nizahlukanise usho uNkulunkulu ningathethi okulolileyo kwabo uNkulunkulu uzonemukela. Senikulungele ukunikela yonke impilo yenu kuNkulunkulu na? Uma ninjalo sikumani nime ngezinyawo zenu nithi ngizokwenza ngomusa kaNkulunkulu ngilemukele khona manje ngakho konke okukimi.
Hallelujah!
Hallelujah! Ngabonga uNkulunkulu. Niyamkholwa na? Manje ke phakamisani izandla zenu futhi nikhuleke kange nami. Vumani amaphutha enu, izinhlungu zokuzala, unzima ukufa, kodwa ayifani, khona manje, ayifani, phumani ekungakholweni kwenu, uNkomo, phumani kukho. Leli yilizwi likaNkulunkulu elibonakalisiweyo, njengoba lalinjalo nje ngenkathi uJesu efika emhlabeni, nguJesu Kristu futhi phakathi kwenu, efakazelwe. U-Abrahama wemuka indodana masinyane, indodana yesithembiso emva kokuba lokho sekwenzekile. NoJesu uyeza futhi lawo ngumoya wakhe usondele kakhulu emhlabeni, usondele kakhulu ekufikeni ukuthi selungele ukunemukela, umani kulungele ukumemukela. Manje phakamisani izandla zenu futhi likhuleke kanye nami. Nkosi uNkulunkulu makuthi bonke abapristi abambelele e-altari, abantu mabakhale kakhulu kwangathi insika yomlilo nensika ye yabe ingene kubantu namhlanje futhi ibazothisa inkosi eqondweni ngobukhona bukaNkulunkulu onamandla nophilayo. Sike khona Nkosi, lemukele ngikhuleka lomkhuleko walowo nalowo wabo egameni likaJesu Kristu. Gcwalisa ngamunye ngomoya ongcwele ongenawo umoya ongcwele Nkosi, bangathi imvuselelo yalo mkhankaso lomhlangano ingabhoboka khona manje ibe inkulu ukuthululwa okunamandla kwamoya ongcwele. Bangathi abagulayo bangaphiliswa, izimpumputhe zibone, izishotsha zihambe. Bangathi ukuzibonakalisa kaNkulunkulu ophilayo kungalethwa ebukhoneni babantu njengoba bekunjalo kule ntambama, futhi kwangathi abantu ngakwemukela egameni likaJesu Kristu. Ngiyakucela.
Raise your hands and give him praise and receive what.
Khomsani zandla zenu manje futhi nimnike udumo futhi nikwemukele enikucelile.